You can be seated if you will, and I want to.
Ningahlala phansi uma nithanda futhi ngifuna ukuzwakalisa ukubonga kwami kuNkulunkulu ngenhlanhla yokuba lapha nokuhlangana nezakhamizi zakithi zombuso kaNkulunkulu. Ngenkathi nina abantu nisabuthene phandle lapha kulokhu kusa kuleli khaya likamfowethu ukuba nenhlanganyelo ethize ndawonye kuthi ukungikhumbuza ngebandla lasekuqaleni indlela ubuKristu obaqala ukuqala ngayo. Kwakungukuthi iBhayibheli lathi kwakungukusuka endlini uye endlini bahlangana futhi bahlephula isinkwa ngobunye behleziyo. Futhi yilokho sifuna ukuba nakho kulokhu kusa ngenkathi siselapha ngobunye behleziyo inhloso Iyodwa esizama ukuyizuza ngempumelelo futhi lokho ngokuthi ukufeza icebo likaNkulunkulu ngezimpilo zethu ngenkathi siselapha emhlabeni. Futhi mhlasimbe mhlawumbe uNkulunkulu iminyaka eminingi ezinkulungwane edlule kodwa unguye ngobuhlakani bakhe obungenasiphelo wayazi ukuthi siyoba lapha kulokhu kusa futhi siyoba semuva lapha kule nkangala noma ugwadule lapha esakhiweni sincane wakwazi lokho izinkulungwane zeminyaka edlule. Manje sihlangane nabanye babangane bethu abebezala ngapha kulokhu kusa bevele Tucson umndeni wakwaStriker futhi kade benesiphehli bandla ukuba singahambi kahle botweni yabo siqoqe lokho besingakuthola kubaletha inelekazi lapha na abantwana futhi bayeza ngemuva kwesikhathi kancane uma bengakwazi ukulungisa isiphehli mandla sabo bekungezinye izimpambano mgwaqo ezincane phandle lapha angazi ukuthi bekukuphi kodwa siyajabula ukuba lapha manje umfowethu Isaacson lapha futhi sazani impela kungengaphezu nje kokwazi ukuthi singa fowethu kuKristu futhi sike saba nezikhathi zenhlanganyelo ndawonye futhi ngikholwa ukuthi umhlangano wethu wokuqala wawuse phezulu eFoenix eminyakeni edlule futhi uma umkakhe khona bengingamazi manje ileyo ndlela esijwayelana kahle ngayo ukwazi ukuthi ngubani umkakhe noma umndeni wakhe. Ngingena ngihlangane nomunye wabazalwane bethu abangamakhaladi emiminyango umfokahle kakhulu ngokuxhawulana neyazi ukwenze uthi ukuzizwa sengathi wemukelwe nje kahle kakhulu neyazi ukungena nokuba phakathi kwalesi sixuku esinjengalesi kulokhu kusa futhi kunginika inhlanhla. Futhi manje ngibe nenhlanhla yokukhuluma ezindaweni eziningi eziminyene lapho bekuyoba mhlawumbe izinkulungwane eziphinde kazinkulungwane zabantu zibuthana. Kodwa mina izinkumbulo zenkonzo yami ziyizikhathi ezinjengalezi lapho mhlawumbe kule dazini noma amabili ehlezi ndawonye kubonakala sengathi uNkulunkulu usebenzana ngokusondele nabantu. Ngicabanga ukuthi sizizwa sijayilene kakhulu futhi njengoba sihlanganele embuthanweni omncane. Kubonakala sengathi lapho izwi likaNkulunkulu liphakeme kakhulu kithi lapho thina wathi noma aphi lapho kubuthene ababili noma abathathu egameni lami ngikhona lapho phakathi kwabo. Kuzele busuku eduze na phakathi kwababili bengihlangene nje no ekhaya lapho bekukhona indoda nomkayo nentombazanyana ibilahlekelwa inqondo yayo phezu kodaba oluncane obelwenzekile. Futhi ngathi sibuthane ndawonye nje ninikazi eliselisha nami phakathi ekameleni ngoba izinto ebezidingeka zishiwo lokho bekungukuthi bengingaqoka ukuba sibe ndawonye. Futhi nakho kwafika lokhu kukhanya lengelosi yenkosi futhi yahlanganyela khona ngqongale lapho besikhona ibonisa ukuthi uNkulunkulu uyosigcina isethembiso sakhe. Futhi izolo lapho bekukhona insizwa eneminyaka engamashumi amabili nambili ubudala yomndeni ovelele kakhulu ube nokuvuvukala okubuhlungu entanyeni nokuvuvukala okubuhlungu entanyeni bekuwele kuye futhi abaniki benu nina nibadala niyazi ukuthi kuyini ikakhulukazi kowesilisa abesilisa ngempela kuvele nje kucishe kubabulala futhi lo mfana izinsuku ezilingana khona ngqo emavikini amabili bekade phethe imfiva eyikhulu nanhlanu. Manje niyazi ukuthi lokho kusesimweni sikanhlangothi lapho futhi odokotela base bevele nje bephelelwe yikho konke ababenako ngomjovo owuzifo zonke nako konke ukugadla kuleyo mfiva ukwenzela leso sifo esithelelanayo kodwa kwabonakala sengathi awubanga namthelela. Kodwa isikhathini somzuzu owodwa phambi kukaNkulunkulu yonke inhlayiya yefiva yashiya insizwa yasukuma kahle futhi nje kukhombisa ukuthi umuntu omkhulu nguKristu. Lokho silapha kulokhu kusa kuleli khaya ngokukhonza uKristu kulolu suku lweSabatha. Ngiye ngabheka phambili ngesikhathi sokufika lapha ukuhlangana nomfowethu oyigugu nani bantu ngemukele okweshumi kwenu lokho umfowethu angithumele khona izikhathi eziningi kulokhu kubuthano okuncane phandle lapha. Nemicebo enjengaleyo ngibamba ngokungcwele kakhulu kimi uqobo ngoba ngiyazi ukuthi ngifanele ngiphendule ngelinyelanga kusukela lapho kuvela khona lapho. Futhi ngempela ngifuna ukuthakasela, ngiyathakasela futhi ngifuna ukuzokalisa ukubonga kwami ngokwethembeka kwenu bantu ngalomcabango eniwenzile. Ngazi ukuthi okweshumi onakho nokuhlangana izilini ezinjengalena futhi nokho nifuna lokho kuncane nifanele nikwenze ulwazi lwenu lidlula lonke ekusekeleni iy'nkonzo. Khona-ke kusukela lapho kuqhubeke ngifanele ngibe nesibopho ngakho futhi ngifuna ukuba ngumphathi olungile ile enkosini yethu futhi lapho ngifanele ngiphendule ngalolo suku ngalokho esikwenzile emhlabeni. Manje kukhona into eyodwa emuva lapha asifanele sikhathazwe kakhulu kakhulu ngokubhonga kokuhamba kwezimoto eziningi futhi lokho kuhle futhi ngakho-ke manje kulukhulu nje ukwazi ukuthi kushiwo kanjani lokhu kodwa ngifisa sengathi besibambe imvuselelo emuva lapha lapho sinezinsuku eziningane zayo ngoba le ndlela uyangena nje bese uthi sanibonani ngiyajabula ukuhlangana nani futhi ukhulume imizuzwane embalwa ngenkosi futhi usuhambile futhi ngifanele ngibe sethukisoni ligamenxe lokuqala futhi lokho kukanjani siyahlangana nje lapha kanjalo futhi sixawulane bese sithi sawubona jabula ukuthi ngihlangane nani futhi usuku uhambe kodwa niyazi ngicabanga ngosuku lapho sizohlangana khona lapho singeke sathi sala kahle ngeke sathi kumnandi kokubona ngithemba ukuthi uzophinda ubuye lapho siyobala lapha mhlawumbe amahora awathi awabe mabili ndawonye lapho singakwazi singahle sihlale phansi futhi sikhulume iminyaka eyizigidi uma kukhona into njengasikhathi futhi asizukuba nesikhathi sincane kunaleso lapho sihle ezibanzi yabo iphakade nje akukho kuphela kuzo futhi kucabanga ngesikhathi ukuthi sesisiphelele futhi kanjalo futhi lapho siyohamba sehle phakathi kwemihubhe yeparadesi elikhulu likaNkulunkulu futhi izingelo sizicula amahubo futhi manje isikhathi lapho sifanele sisilwe ukuba sinqobe impi nokunqoba izinto zezwe futhi lapho awu akuyi kuba khona kulwa lapho umkhuleko ogcina kwenziwa abasayi kudingeka ukuba babe nemihlangano yemikhuleko akuyi kuba khona indawo yokuba abantu basindiswe akuyi kuba khona ukugula ukuba kuphulukiswe futhi kuyoba nje into eyodwa enkulu ekhazimulayo futhi yini thina njengezidalwa ezingabantu kulokhu kusa yini ebesingayethembisa na yini ebesingayibheka kunoma yini ebiyoba yinhle kakhulu kunokubheka kuleso sithembiso saleso sikhathi niyabo sicabanga ngelapha ngibheka ukuguquka kweminyaka kusukela ezinganeni ezincane ezincelayo emathangeni omama bazo kubafanyana besikola amantombazanyana injejana nabafana bese kuba abaphakathi nendima yempilo bese kuba umdala niyabo futhi umfana wesikole ngonyaka odlule wayesethangeni likamama wakhe ingane encelayo niyabo futhi umfana injejana ungene esikoleni nje ngonyaka odlule ngokusobala futhi phakathi nendima yempilo waye yintshejane bese kuba osikhulile ngeminyaka nje ho niyabo kufana nomsokwama ondiza ungene emhlabeni futhi unyamalala. Solomon wathi ngikholwa ukuthi kwakunguye kufana nembali ivuka bese iyanqunywa futhi iphele futhi sifuna ukwenza inzuzo ngesikhathi esikhona lapha ngaso ngakho manje asikhulume kuye manje sisakhothamisa amakhanda ethu ngomkhuleko. futhi uma kuba khona noma ubani lapho ngathanda ukukhunjula emkhulekweni isibonelo nje njengokugula noma kuswela uma nje uzokwazisa kuNkulunkulu enhlizweni yakho ukuthi manje Nkosi sengingenile ukucela kulesi sinxuso futhi uma nje ubunga ukuze ngazi uhlobolwe uma nje ubungaphakamisa isandla sakho phezulu futhi nje kanjalo uthi ngikhumbule Nkosi kubusise ngokucebile.
Almighty God, who formed the heavens and the earth by
Thy word, we have ascended this morning to speak of this word, another great one is the word.
We thank Thee for this grand privilege of coming back at the backside of the desert. It was there one day where a burning bush.
Siyakubonga ngalenhlanhla enkulu yokubuya kwingemuva lokwadula. Kwakulapho kolunye isoko lapho isihlahla sivuthayo saheha. Kunaka komprofeti obalekayo futhi lapho wayalwa kabusha futhi wathunywa owaba ngumkhululo omkhulu wabantu balolo soku befa likaNkulunkulu elalisebugqileni.
Oh great God.
Oh uNkulunkulu omkhulu ngeze yini kwingemuva lokwadula kulokugusa nathi na. Njengoba sazi usezifundeni bishop ezinkulu nasemhlabeni jikelele kodwa sazi ukuthi uNkulunkulu ongenasiphelo futhi akukho ndawo encane kakhulu noma akukho ndawo noma akungakhathaleki ukuthi sisakazeke kahle kangakanani ebusweni bomhlaba noma kunjalo usezindaweni zonke ungaba kuyo yonke indawo ngazo zonke izikhathi siyakubonga ngalokhu futhi kulombuthano kulokhu kusa siyakubonga ngomfowethu nalomhlambi wakho omncane lapha nangesibindi sabo nokwethembeka embangeleni kaNkulunkulu emhlabeni namuhla futhi sicela izibusiso zakho phezu kwabo futhi kwangathi inqobo nje uma kukhona inhliziyo elangazelela uKristu kwangathi njalo kungaba khona isithunywa ndawo ndawo okupha silethe umlayezo enhliziyweni elamileyo. Futhi siyakhuleka Baba sezulwini ngesidingo salabo bantu ophakamisa izandla zabo manje uyazi ukuthi yini ebishaya ngaphansi kwesandla sabo nasenhliziyweni yabo bebenesidingo uma kungukugula Nkosi wena owathatha uPaul Sherridge okukhulunywe nje ngaye utaba amahore edlule nje ngenkathi wayelele phakathi kokufa nokuphila enemfiva edlangayo ukuthi yonke isayensi yokuzokwelapha ayikwazanga kuyi misa futhi lokho izwi lilodwa elincane lomkhuleko lamisa imfiva ngokusheshsha uJehova uNkulunkulu bonisa ukuthi umelwe kahle impela nje futhi njengoba uphatheka nje namuhla lapha kwingemuva logwadule njengoba wawunjalo ezinsukwini zikaMose kwingemuva logwadule lapho. Siyakubonga ngoba ngiyazi ukuthi uzowuza umkhuleko futhi siza kuwe ngokuthobeka okukhulu nobuqotho obukhulu sazi ukuthi kuyoba yiphutha ukucela izinto esizicabangayo nje engqondweni yethu. Futhi sifuna ukuba nesizotha futhi siqiniseke ngempela lokho yilokho esikucelayo sifanele sikukholwe futhi sazi ukuthi kuyintando kaNkulunkulu ukusinika khona ngoba sikuxazululile ezinhliziyweni zethu ngakho konke sikwaziyo. Ngakho ke ngikhulekela ukuthi uzophulukisa wonke umuntu ogulayo lapha kulokhu kusa sindisa wonke umuntu olahlekile siphe khona ongathi into ethize ingashiwo noma yenziwe namuhla lokho okuzobabangela endaweni abahlezi kuyo noma bemi ngasezindongeni noma ngabe ikuphi lapho okungahle kube khona ukuthi ukukholwa okubambelelisa kwehange kukaNkulunkulu kuzongena ezinhliziyweni zabo futhi lokho kuzokuxazulula manje nokukugcina. Siphe khona baba busisa mfethu osivumele ukuba sibe nekhaya lapha senzele inkonzo manje ekhuluma nathi ngezwi lakho ngenxa ukuthi yingakho silapha Nkosi sithanda ukuhlanganyela umunye nomunye kodwa nokho kuwe esimfunayo Nkosi singaphuma ngaphansi kwezihlahla ndawo ndawo futhi sihlale phansi futhi sixoxisane kodwa lapha sibuthanele ukuze sithole umusa kuwe ungehlangane nathi manje Nkosi na sivule isihlalo enhlizweni yethu ukuthi uzobekwa esihlalweni sobukhosi namhlanje ukuba ukhulume kithi futhi usitshele ngezidingo esinazo nothando lwakho lubonakaliswe kithi njengoba sizwakalisa uthando lwethu kuwe lokhu sikucela egameni likaJesu Kristu amen. lapho uma kukhona umuntu emuva phakathi lapho ufuna ukuhlala phansi ngibona ezinye izihlalo lapha ukuthi ningabuthana futhi nifuna ukunethezeka kakhulu. Manje lezi zikhathi esiphila kuzo yizikhathi ezikulukazi futhi izolo ngenkathi ngisacabanga kalokho ebengizokusho namhlanje ngazi ukuthi bengilangazelele ukuza ngehle lapha futhi ngingathini uma sengifike ezansi umhlangano omncane womkhulu ekona ngicela iNkosi ukuba ingisize futhi ngicosha amanothi ambalwa empalweni lapha engingathanda ukuwazwakalisa kini bantu kulokhu kuza ngenkathi sisalindele izibusiso zeNkosi. Futhi siyakhuleka manje ukuthi uzovula inhliziyo yakho futhi uqonde ukuncinyana ukungongotha okuncane okunyenyezayo kukaKristu enhliziyweni. Kubula wena uma ungezile ikholo futhi ungakaze uwamukele uKristu namanje, lokhu kuzoba yinto enkulu kuthi azo zonke yake yenzeka kuwe. Sizokuthanela kuleli khaya kulokhu kuza ukuthi uma lokho kungongotha kuze enhliziyweni yakho, uma uzokwamukela kungumnyango wokuphila, ukukwala kungukufa. Futhi yingakho silapha kulokhu kuza kukhombisa kini ukuthi kukhona umnyango ovuliwe kulo lonke ikholwa elingakholwa.
I want to read from the book of Manje ngifuna ukufunda
incwadini yesambulo sika Jesu Christ isahluko seshumi nanhlanu. Ngifuna ukufunda ingxenye amavesi amane okuqala isahluko seshumi nanhlanu sencwadi yesambulo. Ngabona esinye sibonakalisa ezulwini esikhulu nesimangalisayo, izingelosi eziyisikhombisa zine izinhlupho eziyisikhombisa zokugcina ngokuba wapheleliswa ngazo ulaka lukaNkulunkulu.
And I saw as it were a sea of glass mingled with fire.
Ngabona kungathi ulwandle lwengilazile uxubene nomlilo nabavela ekunqobeni isilo nomfanekiso waso nophawu lwaso nesibalo segama laso sama ngaselwandle lwengilazi bene amahabu kaNkulunkulu.
And they sang the song of Moses, the servant of God.
Bahlabelele igama likaMose inceku kaNkulunkulu legama liwundlu bethi mikhulu yamangalisa imisebenzi yakho Nkosi Nkulunkulu mnini mandla wonke, zilungile ziqinisile izindlela zakho wena Nkosi yezizwe. Gubani ungayikwesaba o Nkosi adumise igama lakho na, ngokuba wena wedwa ningcwele nezizwe zonke ziyakuza zikhuleke phambi kwakho ngokuba izenzo zakho zokulunga zibonakalisiwe.
And if the Lord will, I would like to take a text from that.
Futhi uma inkosi ithanda ngithanda ukuthatha indikimba kulokho ukuyibiza nge V-Day, usuku lokunqoba, njengoba sibonisa lokho ngophawu kunqoba okuphelele.
These people that in the chapter that
laba bantu ukuthi esahlukweni esi sanda kusifunda babe sanda kunqoba nje.
I think that the word victory is a great word in the English
Ngicabanga ukuthi igama ukunqoba igama elikhulu olwimini lwesiNgisi, kusho ukuthi usehlulile isitha futhi unqobile futhi ungumnqobi onokunqoba. Futhi sicwele amaculo futhi sihalalise ngokunqoba. Futhi lapha sithola ukuthi kwakukhona into ethize, laba bantu babefike kulolu lwandle lwengilazi luxubene nomlilo. Bayethela ukunqoba phezu kwesilo, phezu komfanekiso waso, phezu kophawu nesibalo segama
laso.
Zonke lezi zinto babekade benqobile phezu kwazo, futhi babengabanqobi beminga kolunye uhlangothi olwandle lwengilazi luxube nomlilo, becula amaculo okudumisa kuNkulunkulu mnini mandla wonke. Manje ukukhuluma ngokunqoba nezinsuku zevi nokunye nokunye kusibuyisela imuva emcabangeni wempi uma sicabanga ngeVidiyo.
Because just recently in the last few years we come to
ngoba madizane nje eminyakeni embalwa edlule siza osukwini esalubiza ngeVidiyo lwempi lapho banqoba phezu kwesitha.
And it's too bad that we have to think.
Futhi kubika kulo ukuthi sifanele sekucabange kodwa izwe limantiswe ngegazi lomuntu njalo kusukela egazini lika-Abelo olungileyo. Igazi lomuntu lokuqala ukuba lishaye umhlaba lalingelika-Abelo olungileyo.
And he
reason he
and his jealous brother, being jealous of him,
futhi umfowabo nomhawu enomhawu ngaye wabulala abelo lungileyo futhi leso sizathu esifanayo sikuthi asisibangele ukuchitheka kwalo lonke igazi lomuntu ebusweni bomhlaba futhi umhlaba omdala ngokuqinisekile umandiswe yilo labo bonke emhlabeni jikelele igazi lomuntu. Thina kunesizathu salokho kukhona isizathu esithize ukuthi bebeyoba ukuthi leli gazi lomuntu lachitheka futhi sithola ukuthi isizathu sokuqala sasingenxa yomhawu ukuthi uKhayini wayenomhawu ngo-Abela ngenxa yokuthi uNkulunkulu wamukela umhlatshelo ka-Abela.
And Hebrews 11 tells us that
futhi amaPhethro yashumina nye asitshela ukuthi wabela wanikele kuNkulunkulu umhlatshelo omuhle kakhulu kakhulu kunokaKhayini futhi uNkulunkulu efakaza ngakho. Futhi uKhayini kusobala enomhawu ngalokhu ngoba umhlatshelo wakhe wawenqatshiwe futhi waka-Abela wemukelwa futhi wabela wenza lokhu ngokukholwa. IBhayibheli lasho ukuthi wenza lokhu ngokukholwa ibona ukuthi abafana ababili bezama ukuthola umusa kuNkulunkulu ukuba babuyele emuva ngoba bayazi ukuthi babesanda kufika ensimini yokuphila. Kuba bewile ngakolunye hlangothi ngesiphambeko sabazali babo babebenze izisulu zokufa njengoba nathi sonke simile kulokhu kusa izisulu zokufa. Kuba babefuna ukwazi ukuthi kubuyela kanjani emuva ungene kuleyo ndawo lapho babengathola khona ukuphila futhi futhi ngokwenza njalo babezama ukuthola umusa kuNkulunkulu.
A beautiful sacrifice of flowers and
futhi kayini wanikele komhlatshelo omuhle wezimbali nezithelo zensimi noma ngabe yini ayibeka phezu kwealtare kodwa uAbela ngesambulo sokomoya wembula kuyo ukuthi kwakungezise zithelo zensimi sabangela ukufa kwakuyigazi labangela ukufa. Ngakho waphindisela ngokunikela ngegazi lezibambiso esingenacala futhi uNkulunkulu wawamukela futhi lokho bekuyisihlawulelo sikaNkulunkulu sezizono zethu kusukela ngalo kanye lolo suku. Yikho enye indlela ngoba ukuba wayemukele kunoma yisiphi esinye isisekelo kodwa-ke ngabe sasiyodingeka size kulezo zisekelo kube yiso ukuthola umusa kuNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wamukela kuphela igazi lingenacala le nto engenacala niyabo futhi ngakho-ke uma ubuhle nezindawo ezinkulu bekungaba ukwamukela kukaNkulunkulu namhlanje besiyozibuza ngabe uzobuya kuke buva lokwathule aze kuleli khaya ncane lihlezi lapha ngasemzileni esitimela la bezobuya lapha futhi ahlangane nathi na kodwa ukuba bekuyisifunda bishophi esikhulu noma ubuhle lobo uKhayini yanikela ngabo kani besiyathola ukuthi besiyobe sikhuluma kithi nje nasemoyeni kodwa uNkulunkulu weza ngesisekelo segazi lachitheka. Ngakho kule ndaba namuhla ukuthi sibancane kangakanani ukuthi sihlupheke kangakanani noma ukuthi besingathanda kangakanani ukuba sinikele kuNkulunkulu indawo enkudlwana kodwa uNkulunkulu bengewuvume ngaphezulu kokuba ezokwenza manje ngoba sizange sisekelo segazi elichithekile nesibambiso esingenacala onguKristu efela thina zonu. Manje isizathu sokuthi leli gazi liye lachithwa ngenxa yokuthi ngiyakholwa ukuthi umuntu ufuna uNkulunkulu noma umuntu kubabuke kepha umuntu ufuna ukuzibonisa yena ngokho. Umuntu ufuna ukubuka lokho uNkulunkulu azama ukumkhombisa khona esisekelweni somqondo wakhe wakho uqobo kakho niyabo. uNkulunkulu uzama ukubonisa umuntu into ethize kepha umuntu ufuna ukukwamukela phezu kwalokho indlela akubheka ngayo kodwa kufana nanoma ubani ufuna ukukhombisa isenzakalo kuzodingeka kube nesizathu sokubonisa lesi senzakalo. Kukhona uma uthi buka ngaleya entabeni manje kukhona okuthize lapho eshaye ukunaka kwakho ukuthi uzama ukungicela ukuba ngibuke kuleyo ndaba yabo noma buka lesi sihlahla yabo kukhona okuthize ngalesi sihlahla wena ufuna ngiyibone.
God is trying to get man to look
at the world. Majokulu zama ukuthela indoda kube ibuke kulezo zibambise singenacala ukuze ibuyele muva. Futhi indoda ifuna ukuzibuka ngendlela engeyayo. Ayifuni ukubona ukuthi yini uNkulunkulu azama ukuyikhombisa yona kulezo zibambise singenacala. Ngakho ke lokho kobangeleka jazz khona ke lapho indoda yenza njengoba kwakunjalo ayicosha izingilazi ukubuka ngazo ibangele lide ukubona lokho uNkulunkulu azama ukuyikhombisa khona. Iyahluleka ukuqonda izingilazi zayo ngokuyikho laba emgwaqeni kunke kudala ngivele ohambweni phezulu ezintabeni uthile wathi nakho thatha lezi zingilazi futhi ubuke ngalapha entwenethini.
Well, I picked up the glasses.
Oh, I'm going to go to the glasses. 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 Inyamazana amantelope ibe ngeyodwa futhi kwenze inyamazana iantelope eyodwa niyabo bese ukuthi ke lokho niyabo ngemuva kwami ngazi ukuthi kwakukhona yini ukuba kube inyamazana iantelope eyodwa ngoba lokho yilokho engangitshelwe khona kodwa ukugcoshe ngilazi futhi ngibuke ngayo ngabona ngithi izinyamazana amantelope amathathu emelapha awingilazi yayingaqinisiwe ngifanele ngikondise leyo ngilazi emuva ngize ngifinyelele endaweni lapho ngibona khona inyamazana iantelope eyodwa futhi konake ngilazi iyisondeza ngokwanele kimi ngize ngikwazi ukubona ukuthi ibukeka kanjani. Manje uNkulunkulu usinike iBhayibheli, manje iBhayibheli liyizwe futhi izwi linguNkulunkulu. Ngakho ke lokho yizipopolo zethu, lezo yizingilazi zethu. Konake lapho sihamba ekubukeni eBhayibhelini futhi sibona ezine noma ezizihlali izindlela ezahlukene, awu sidinga ukuqondisa niyabo futhi sidinga kungenisa into endaweni lapho sibona khona inhloso elesizotha iyodwa kaNkulunkulu. Kodwa umuntu ufuna ukuqala inhlangano agijime ngale ndlela nomunye ufuna enge, awu yazi ngicabanga ukuthi ngingaba ngumfo omkhulu kunaye. Ngakho ngizoqala ngapha, sizofundisa abafana bethu kangcono futhi sizokwenza lokhu nokunye nokunye niyabo. Hluleka ukuqondisa engilazi uNkulunkulu ufuna babone into eyodwa futhi leyo yikazi lingenacala ilachithekele izono zabo. Lokho yikho ncamashi, leyo yinto yakhe mpela. Kunendaba asiyidingi inhlangano ngibelene nalotho nabo kuphela. Bona umonakalo abawenzayo kudezela abantu ngaphandle bese behlukanisa ubuzalwane nezinto. Kodwa kuphela sidinga kubheka into eyodwa kuphela futhi leso yisibambiso sethu kunjalo, futhi leso sibambiso kuJesu Kristu. Futhi ke namhlanje niyabona ukuthi sisonteke kanjani ezinhlanganweni futhi bathi ama-Methodist anemvuselelo kusobala. Lokho akuqondile ama-Baptist, lawo ngama-Methodist futhi laba banemvuselelo kanjalo njalo futhi banqumela omunye umfo ngaphandle sonke isikhathi. Kodwa sifuna ukukubona ngaleyo ndlela, sifuna kulokhu siqhubeka sidonsa leso siqondiso size sithole ukuthi kunonkulunkulu yedwa. Uma ubona abathathu babo phandle lapho ungcono uqondise engilazi kangconywana niyabo ubone into engesiyo. Ngakho kungcono ukungenise futhi uthole ukuthi kunonkulunkulu yedwa phezu kwethu sonke futhi ungunkulunkulu wohlanga lwesinto futhi uNkulunkulu kuphela ukhathalela sonke isidalwa singumuntu ngoba yindalo yakhe futhi ukhathalela abantwana, ukhathalela asebegugile nabasendimeni embili. Ukukhathalela ibala lethu nomhlophe onzulu nomnyama ophuzi amabala ehlukahlukene ezikhumba zethu ezweni esivela kulo kanye nokhokho wethu. Ukhathalela thina sonke, ukakhathalela amajuda wodwa noma noma uhlanga oluphuzi, uhlanga lomnyama, uhlanga lomhlophe, noma ngabe yini ukhathelele lonke uhlanga lesintu. Uzama ukujola uhlanga lesintu ukuba luqondise izwi lakhe lehlele ntweni yodwa futhi uthi kunonkulunkulu yedwa nokuthi uNkulunkulu unika isibambiso esingenacala ngobuza eba yena uqobo umuntu ukuze asuse isono ukusindisa lonke uhlanga lesintu.
John the prophet so beautifully illustrated be a whole
John the prophet wakhasisa kahle kakhulu eke iwundi likaNkulunkulu elisusa isono sezwe noma ubani yonke inkinga yesono iyaxazululwa khona lapho kulezo sibambise sisodwa singenacala. Kodwa uma umuntu eqala ukubamba izipopolo zikaNkulunkulu lapha uqala ukubuka izinto eziningi kakhulu zemvelo, uyahluleka ukubona ukusetshenziswa kokomoya izwi elikunikezayo. manje yabona lokho ngeke izinto ezinkulu umuntu yazenzayo uma izama ukubuka ngoba ubuka njengokhayini wabuka ngezingilazi wabuka ukuzuza ngempumelelo komuntu siqo ngayini ocabanga manje uma ngingazosa kwabela endleleni khona ke yimi kuphela khona ke niyabo lapho umunye umfo usephumile endleleni lokho umuntu azama ukukwenza ezantsi eminyekeni uzama ukususa umunye umfo endleleni lapho befanele azame ukungenisa umunye umfo endleleni kanye naye futhi habe ngumzalwane niyabo esikudleni sokuzama ukuthi oh lelo qembe lincane bahale basuke nje futhi lokhu ungapha oh awu bona bayilokho noma lokho yabo asifanele senze lokho sifanele sizame ukuletha yonke into ibe sesithembeni sisodwa sodwa esiqinile futhi lowo nguJesu Kristu nikaze selincane izolo busuku engcocisaneni lithe kodwa lona lithe indodakazi kamfundisi kade inohlobo oluthize lodaba olincane lomathandana futhi belilahlekelwe ingqondo yalo ngakho lihambile ukuhlakazeka wesifazane osemusha umuhle kakhulu futhi cishe iminyaka engamashumi amabili nantathu budala futhi ngathi seyintombazane yana cishe neshumi nambili wayeseChicago futhi ehlezi emhlanganweni noma uyajini kwakunguye futhi ehlezi emhlanganweni umoya ongcwele waphuma ngezethameli futhi wayibiza ukuthi hengubani wayesethi unenhliziyo ebubulayo udokotela uthi awukwazi ukuphila kuze kufike eminyakeni eyishumi nanhlanu ubudala kodwa ayisho kanje inkosi uphulukisiwe futhi ayikaze ngisho yizo inkathazo yenhliziyo kusukela lapho futhi izo lebusuku ibe nohlobo oluhlukile lwenkathazo yenhliziyo bekungeyokomoya inkathazo yenhliziyo isithandwa sakhe sibalekile futhi sashada omunye wesifazane futhi nokho ubese semathandweni futhi lo mfana esho ukuthi wayesemathandweni nokho enowesifazane futhi owakhe ubaba ukubangelile kanti ho umpedo ubengadingekile ukuba shade nenye intombazane ukwenze ngoba wehlulekile ukuba nohlobo olufanele lothando ngawe kunjalo impela kodwa niyaboya ixakanisekile yonke kulokho intombazane ihlezi lapho igobile kanjalo kufana nako futhi yathi ho ngiyazi ukuthi uJohni uyangithanda ngiyazi niyaboya lokho kuphela yayingakubona yayiphila kulelozwe lilodi lincinyane iyodwa yayizibumbele yona uqobo phakathi lapho futhi ngabamba isandla sayo ngathi ngilalele futhi inkosi yabonisa umbono niyabo ukuthi yayazi ukuthi angazi lutho ngakho ukuthi kwakukhona kwenzekile okunye kuvumelana phakathi kwabo futhi lapho lokho kushiwo kodwa ke lokho kwayishaya ngokukhulu kusheshe lati manje ke kathi usengaphandle lapho eka eKalvari lapho yaphuma lapho futhi waqala ukuzama ukuphuza futhi indodakazi yomfundisi yomfundisi futhi wenza izinto ozenzayo uzama ukuminzisa lolo sizi lendoda nomuntu othize ongakhathaleli ukushaya kumunwe wabo ngawe ngathi buka ngale eKalvari ntombazane ileyo ndlela kuphela yokubuyela emuva sifanele siziqondise thina uqobo kuze kube noma ngabe siyaphila noma siyafa siyacwila noma siyamiza iKalvari uKristu ileyo nto uNkulunkulu afuna sibuyele kuyo futhi amadoda ekuqondiseni kwezwi likaNkulunkulu esikudleni sokulihlanganisa ndawonye futhi ulenze lisho into eyodwa uNkulunkulu alenza liyisho sibuke ohlangothini lwemvelo ngakho-ke umuntu wenza lokho uzibeka endaweni ayisusayo nje emva kokuba into iseyithuliwe nani thuba ukuthi thina qembu lincane singakwenza lokho futhi singakwazi singeke sazihlanganisa ngalutho nabo bonke abanye futhi lokho niyabo leyo yinto yokuqala ethilwayo esikudleni sokuqondisa phakathi ukwazi ukuthi kuthande lobuzalwane esifanele sibe nalo ngomunye nomunye nokuqondana omunye nomunye nokuthandana omunye nomunye nokukhonza omunye nomunye bahlabalaza indoda ngenxa yezingubo zayo ezigqokayo noma imfundo yayo noma ibala lesikhumba sayo noma noma into enjalo noma ukwakhe futhi lokho ngakho ngeke kwehlukanisa abantu futhi indoda ilandela emva kwalokho kumnikeleza umuntu ongaphakathi ithuba lokuba asebenze manje siyisidalwa esikathathu mphefumulo womzimba nomoya manje kodwa umqondo wemvelo amandla omoya amabili asebenza ngaphakathi kuwe ngumqondo wakho nowakho nomoya wakho niyabona manje umqondo wemvelo ololongwe kakhulu uzozama ukuzuza ngempumelelo ukuthile ngokuhlakanipha kwayo niyabo futhi ngekathi yenza lokho yona kanye into lapho yenza lokho iziphonsa iqhele kumuntu womoya ongaphakathi kuyo futhi nakho kubangela inkathazo kona lapho niyabo uzama ukukuveza yena ngaphakathi kwakhe uqobo njengoba ngikhulumile lapha kungekudala ngikhole ukuthi kwakusethebenekele ukuthi uNkulunkulu mkhulu kakhulu ngaba lula kakhulu manje niyabo uma siba bakhulu singeke saba lula niyabo thina sazi kakhulu kakhulu futhi sisifanele oh ufanele nje kube ngalendlela indlela esikusho ngayo noma akunjalo hlobo niyabo awu ngaleyo ndlela sigeja uNkulunkulu kodwa uma umuntu engakwazi nje indoda ayinkulu angavele nje abe mkhulu futhi abe mkhulu futhi yeloke kubeka yeba mkhulu beyokwenze njani na beyobuya nje ngqo futhi ukuba azithobe kakhulu futhi abelula kakhulu abantu baze bahambe phezulu ngaphezulu kwakhe futhi engakwazi niyabo umuntu omkhulu ngaphakathi kwabo nje into efanayo nesiyenzayo thina siqala i-electronics sihlukanise i-atom futhi sijumela umlayezo enyangeni futhi sihambe phezulu kotshani obujelekile singazi lutho ngabo kunjalo imbali encane akekho ngachaza noma athole ukuphila ukuzifihle kuleyo mbewana phansi emhlabathini ukuveza imbali ngonyaka olandelayo idlebe lijwelekile lotshani bonke ososayensi emhlabeni abakwazanga ukwenza idletshane elilodwa lotshani hhayi idlebe elilodwa niyabo awukwazi ukukwenza ngoba liphethe impilo futhi ngakho-ke niyabo thina kuye kwashiwo iziwulo ezihamba ngezithathule zineziphikini lapho ezingeleyo zizesaba khona ukunyethela futhi lokho kuyiqinisa ngempela sihamba phezu kwezinto ezilula sihamba phezu kukankulunkulu sihamba phezu kwembali okhithi sifuna imbali idezi manje yilokho niyabo ukuhamba phezu kwembali okhithi futhi uma nje sizenze lula sifikelele phansi akekho ngabheka ngisho lowo mvili phandle lapho yini na uNkulunkulu kuyini na ngumlotho wentabamlilo nokuphila kuyo phenduka bheka kude kukhona isihlahla esinamandla esimi lapho isihlahla sikakotini ngiyakholwa kuyini na ngumlotho wentabamlilo onohlobo oluhlukile lokuphila kulo lolu hlobo lokuphila lwenze isihlahla hla lolo hlobo lokuphila lwenza umvini niyabo kodwa ziyini thina na umlotho wentabamlilo onokuphila kuwo yini eyasenza saba yilokho esiyikho na besingeke nje sibe ngaphezu kwalokho kodwa uNkulunkulu wabeka ukuphila kuphakade kithi bese-ke siba yizigonzi zikaNkulunkulu bese-ke siyabukela siqondise yizwi khona-ke kuNkulunkulu kodwa umuntu akalokothi anikeze umuntu ongaphakathi ithuba lokuchaza ukuthi yini elungile ngakho-ke yilokho kubangele inkathazo abelani sitshela ukuthi uma engakwenzi khona-ke kwenzakalani na sitshela ukuthi ulaka lwakhe njengokhayini wasukuma niyabo ngokukhulu kushesha wayenomhawu wayengamthandi uNkulunkulu ukunikela okwakhe ukwamukela okakhayini umhlatshelo ka-abele esikudleni sewakhe wayefuna ukuhamba naye wayefuna umhlatshelo wakhe uqobo wayefuna indlela yakhe uqobo niyabo esikudleni sokuza ku-abela futhi athi o mfowethu ngijabule kakhulu ngokuthi uNkulunkulu wamukele manje sinendlela esaziyo ukuthi uJehova uyayamukela le ndlela ngoba uyifakazisile ngokwemukela umhlatshelo wakho bekungeke yini lokho kube yinto ukuba yenziwe na kodwa esikudlenisa lokho waba nomhawu manje niboni yini leyo nto efanayo namhlanje emadodeni na niyabo yindlela yakhe nje niyabo manje sikudlenisa ukwamukela indlela kaUnkulunkulu ayiqinisekisayo ukuthi iqiniso indlela uNkulunkulu uqobo lwakhe ahamba ngayo enkundleni futhi ethi lokhu yikho lezizibona nakaliso ziyoba lendlela bakholayo ngiyakuba nani ngibe kini sikajana futhi izwe lingabe lisekebona nokho niyokuyibona nina ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini niyabo yize nina yize alikukibona kepha nina niyongibona niyabo uKhayini akayi kukibona kodwa uyongibona uAbela niyabo ngoba kuyinto efanayo esikundleni sekuza futhi uthi awu ngiyamangalisa sibone uNkulunkulu phakathi kwabantu esebenza masenze lokho umnumzane ngesivumo kholo yinto efanayo nomhopolo njalo nangomhawu yinto efanayo uKhayini anayo udinga ikazi lomfowabo uzama ukumsula suke endleleni amsuse abayilutho kuphela ngempela sike njalo sabagcini abangcwele bancane yabo uyazi ukuthi ngisho ukuthini yilokho okuqala kathazo yilapho okuqala khona inkinga yilapho izifungo ezepuliwe zikhona yilapho ubudlelwano obuphukile obuhlukana khona leyo nto ebhidliza amakhaya yileyo nto eqala ukuhamba kwesondo libheke esahlukanisweni yiyona kanye into ebhidliza inhlanganyelo yilapho izifungo ezipuliwe zikhona yilapho ubudlelwano obuphukile obuhlukana khona yileyo nto ebhidliza amakhaya yileyo nto eqala ukuhamba kwesondo libheke esahlukanisweni yiyona kanye into ebhidliza inhlanganyelo yileyo nto eyabhidliza inhlanganyelo eyitheni ingenxa yokuthi uyeva wehluleka ukugcina isiqondiso sokubuka kwakhe ezweni likankulunkulu futhi walalela ukuzindla kwesitha nebo kuba nje wahlala ngcono unkulunkulu washo kanjalo lokho kuyaxazulula unkulunkulu washo kanjalo kodwa akafunanga kukwenza lokho yabo washintsha isiqondiso sengilazi yakhe futhi waqala kubona esikundleni sokuba yindlela yodwa nje kwaba khona izindlela ezimbili yabo wabona awu manje mhlawumbe le ndoda engahle ukuba iqinisile mhlawumbe iqinisile manje siyazi ukuthi uNkulunkulu uqinisile futhi mhlawumbe yona iqinisile lokhu nje kukhanya kakhulu kulokho uNkulunkulu akushilo yabona lapho na kukhona into efanayo eyenzekayo namhlanje ngamashingqo emuva endawanene efanayo yabo yabo yayibona imiqondo emibili kukhona wodwa kuphela akukho sivumakholo yize yize likankulunkulu inhloso kankulunkulu icebo likankulunkulu wonke amanye amacebo alungile lokho no-eva wenza le nto embi futhi ingaleso sizathu namhlanje ukuthi uNkulunkulu ezwini lakhe ekandokotha avumela abesifazane ukuba babe abefundisi nabo akuvunyelwe nje ezwini kulokhu kusayikhaya lakithi besikhuluma futhi sihlezi etafuleni lesidlo sasekuseni kusasekuseni besifuna kuqala ngakho sifika lapha ngesikhathi bese sibuyela kolunye usuku lokubonana ngakho thina ngathi besikhuluma etafuleni futhi besikhuluma mayelana ikama liyaqhamuka ngezingelosi umfanyana wami ujosefu ehlezi lapho usho ukuthile mayelana nezingelosi uthe manje babayo uthe izingelosi ngathi uNkulunkulu ungumuntu kodwa wathi izingelosi zingabe sifazane ngathi ayikho into enjalo yabo wathi awu zine usara ndodakazi yami ithe kodwa babayo ithe lapho zona zigqoke izikhethi ngathi zona zingabe sifazane ngathi lokho ukuthi esinye sazi sokusebenza kwengqondo sadweba leso sithombe bazange bazibone pepelini ingelosi ibizwa ngoyena wesifazane yayingu yena wesilisa njalo yena wesilisa yena wesilisa yena wesilisa hayi hayi yena wesifazane ayikho into njengengelosi ngowesifazane kaze kube khona pepelini futhi akukho ebandleni likankulunkulu ophilayo ayikho into enjengesithunywa sowesifazane ingelosi yisithunywa ngakho uNkulunkulu akalokothi akuvumele ngoba ebhayibheli lithi uAdamu wabunjwa kuqala kwase kuba uEva futhi uAdamu akakhothi sanga ngepha owesifazane ekhohlisiwe waphambuka yabo ngakho ke yena owesifazane wathi uPaul wathi angimvumeli owesifazane ukuba afundise noma abe negunya kodwa ukubathule njengoba kusho umthetho manje kulokho yabo manje njengamaqembu ePentecostal umthombo walokho yabo lokho abakwenzayo bathela isiqondiso awu manje lapha nabo owesifazane bashumela njengombani awu akukho kungabaza nhlobo ngokuphelele ngezwa abanye abefundisi besifazane abangashumayela ukuthi amadoda abengekwazi ngisho nokuma ethunzini lokwenza lokho kodwa lokho ukuhlanganisela kancina lokho kulungile nebo akanalutho uPaul wathi uma umunye ekhuluma ngezilimi futhi kungekho umushayo ngeke makathule uthi angikwazi ukuthula kodwa iBhayibheli lathi ungakwazi yabo ngakho ke yilokho nebo kufanele kwenziwe ngokuhleleka kubekwe ngokuhleleka kubekwe endaweni yakho futhi lapho kuhlale njalo kusendaweni yakho yabo lapho uyaphuma ukuqondiswa lokho kubangela imizwa enzima umhopholo nokunye lokunye esikhundleni sokuziqondisa thina uqobo sibuye lezwini siziqondisa thina uqobo siphume futhi sibone awu mabenze lokho abakubonayo niyabo kanjalo ngendlela nje khona ke kulungile manje sithela ukuthi kuhlukanisa ubudlelwane bamakhaya kuhlukanisa ubudlelwane bamabandla kuhlukanisa ubudlelwane bezizwe leyo nto efanayo Izizwe zifuna ukubona ngendlela yazo. IGermany ifuna ukubona ngendlela yabo yodwa. IRussia ifuna ukubona ngendlela yabo yodwa. IMelika ifuna ukubona ngendlela yayo yodwa, yabo. Bese ke, yabo, ilokho-ke ngumoya wezizwe. Uthola nomabi lapho uya khona, uthola umoya obuzwe. Bangena futhi banezindlela ezahlukene. Uthola kakhulu. Kuba benginesikhathi bengingathanda nje ukweqa ngidlule ezinye izizwe futhi ngilikhombise. Uma ungena uya eGermany, uthola umoya wezimbi, yonke into ingeyezimbi. Kumele ume ngokuqondile, uhambe ngokuqondile, usike amakhona akho nakho konke kungokwezimbi. Ungene France, uthola umoya ukuziphatha kubi, abesifazane nje newayini nophuzo oludakayo nezinto ezinjalo, yabo. Ungene eFinland, uthola umoya obuqotho ukuthi akufane konke kuthembekile, sifanele sikhokhele konke, yabo, kufanele kwenziwe, kufanele kube ngaleyo ndlela nje, kungakhathaleki ukuthi bafanele basebenze kanzima kangakanani, ziyini izindleko, kufanele kube ngaleyo ndlela. Ungena eMelika uthola umkhulu, ilokho kuyikho, ya, lowo ngumoya waseMelika. Uthile ukuxoxa ihlayela ingcolile emsakazweni, futhi wonke umuntu uyalihleka, u-Annie Ford noma umunye wabo ekhuluma amahlaya abanawo, niyazi, ndawo zonke, u-Arthur Godfrey nalelo qembu elinjalo, yabo, lowo umoya waseMelika, ukuthola leyo ndlela. Bese kuthi-ke leyo mimoya yiba nomhawu komunye umoya futhi yenzani na? Ibangela impi. Kunjani? Manje niyabona, zonke izizwe zilawulwa kusathane, iBhayibheli lasho njalo. UnguNkulunkulu wezizwe. Sathane wathatha uJesu omenyuzi esiqokeni sekuhamba wayesethi wamkhombisa yonke imibuso owawusezweni, yonke imibuso ngomzuzwane sikhathi. Wathi, lelo ngeyami, ngenza nanoma yini engiyifunayo ngayo. Wathi, ngizoyedlulisela kuwe uma uzokhuleka kimi. UJesu wathi, suka emva kwami Sathane, wayazi ukuthi uzoba yindlalifa yawo isikhathini seminyaka enkulungwane, yabo. Ngakho wayengadingekile ukuba khothamele kuye, wayazi ukuthi kwakuzoba manje lapho uNkulunkulu ebuya futhi thatha enza umbuso wakhe lapha, yabo. Ngeke kwaba khona izinhlobo ezahlukene zomoya, umoya waseJalimane nomoya waseFrance, umoya waseNorway nomoya waseMelika. Ngeke kwaba njalo, kuyoba umoya wodwa. Amen. Umoya kaNkulunkulu ephila kuzo zonke izinhliziyo. Kunjalo futhi kuyoba nefulege lilodwa, isizwe sisodwa, abantu ababodwa, ubuzalwane bubaba bukaNkulunkulu nobuzalwane bamadoda, ubudodana, yebo. Kodwa-ke sithola ukuthi ngoba abantu benza lokhu futhi babangela lokhu kuqobisana kukhulu nokunye nokunye. Manje niyabo, ingobo nje uma usathane esalawula uzoba khona izimbi nezikhathazo nempi. UJesu wathi kuJohane ungcwele, uMathewu ungcwele, amashumi amabili nane wathi ngiyoza ngezimbi namahemihemi ezimbi nezimbi nempi. Ngani na isizathu? Inkosana yomhlaba usathane, amandla ezizwe, kunomoya wezwe lapha, umoya wezwe lapha, ngodevela bakwazi uhambisana omunye nomunye, niyabo. Akuthatha izigojane ezweni lasesikimo yenhle lapho, lapho siyaba khona ngesiklibhi sezintsha enyakatho ye-Alaska nasenhla le ngase-North Western Territory na nekathi umkabi lapho wayebophelele ezizintsha ezibizwa ngama-huskies futhi ubopha yodwa lapha neyodwa ngaphandle lapho neyodwa ngapha. Ngathi ukwenzela ini lokho na? Wathi zicele kakhulu devel ziyobulalana, niyabo, nje ibulale, yilokho kuphela ezikucabangayo. Awu, lawo ngudeveli, niyabo, ungumbulali, yena nje size nje ngisho odeveli belwa nodeveli, niyabo, bavele balo munye nomunye nje, kodwa uNkulunkulu wonke uluthande, niyabo. Ngakho-ke awukwazi ukwenza lutho kodwa kuthandana. Ngakho-ke niyabo, sonke isimiso sisekeleke ngqo emuva futhi kuleyo mimoya kanye qho emuva ekuqaleni. Genesis iwuyisahluko sembewu futhi uveza konke khona-ke esinakho emhlabeni namuhla. Manje sinezimpi nokunqoba, ukunqoba okukhulu. Isizwe esisodwa sizongena futhi sishaye phansi esinye, sithi udumo sinqobile, sibaxabulile. Bese kuthi-ke into yokuqala, niyazi, bayoba bangane futhi baxhawulane futhi babe nokuhebelana omunye nomunye. Futhi emva kwesikashana ngomunye umbusi noma enye inkosi izongena noma omunye umbusi olunye uhlelo, futhi yinto yokuqala, niyazi, nampa abazukulu babo sebebu buyile neziphamu belwa futhi izimpi namahemhemu ezimpi futhi lona umunye uzokijima bezomunye manje uzongikhonza uyazi ngingumnqobi futhi wena futhi wena ungophumayo nokunye nokunye wena nje njengoba ngake ngeza kuphawula uNkulunkulu wenza umuntu nomuntu wenza isigqila uNkulunkulu akamenzanga umuntu kuba buse phezu komunye umuntu uNkulunkulu wenza umuntu kuba babe yize lamane kunjalo kuba babe yize lamane hayi kubusa phezu komunye nomunye akukho hlanga oluphakema akukho sizwe siphakema akukho ulimi oluphakeme sinolimi olulodwa olwasezulwini yabo kunjalo sinobufowethu obunye lobo ngumuntu No, indoda kungakhathaleki ukuthi kubani. Ungani kufanele sile futhi sibulelane na. Kodwa bayakwenza. Kodwa ke ngesinye isikhathi sizwe sihle noma isizwe esinenqubo buso sizama ukwenza kahle nokulwela amalungelo aso. Khona ke isizwe sibi sizongena phezu kwaso bese kuthi ke lapha bayongamela futhi lezi sizwe sibe yilezo bese kuthi ke emuva naphambili kushintshana nje emuva naphambili izizwe ziye zaba nokuningi kunqobo kuningi okukhulu kukaze lonke abakuzamile njengoba bezamile ukulwela ukukhululeka kwabo nalokho abakubambile kungokwabo kwabo futhi banani na inqobo nje uma usathane sabalawula bazoqhubeka nokulwa kodwa bazoze kunqobo kuningi okukhulu kunqobo okukhulu singabuyela emuva kusukela khona kanye kuqaleni Futhi sibonise lapho isizwe sibuse phezu kwesizwe nomgubho wokuqoba okukhulu nokunye nokunye. Njengokuthi empini yokuqala mhlaba, ngenkathi sasinempi yokuqala mhlaba, lapho iziningi zezizwe zihlangana ndawonye futhi zahlanganela ezinkundleni eJalimane. Futhi lapho iBelgium kanye nezehlukene zezizwe zazilwa ngaphansi kwamafulege ahlukene okwakubizwa ngempi yomhlaba yokuqala. Manje nginabafowethu ababili abahlezi lapha noma abathathu mhlawumbe abane benu ongakukhumbula lokho ngiyakukhumbula nginamashumi amahlanu nani futhi ngiyakhumbula njengomfanyana cishe sishiyagalolunye sishiyagalombili noma iminyaka isishiyagalolunye kudala ngo-1914 ake sibone sishiyagalolunye ishumi nambili, ishumi nantathu, ishumi nane ngangineminyaka emihlanu kudala ngenkathi iqubuka ngiyakhumbula lapho bethi kwakuzoba nempi futhi ubabayi wami wayethi akabe namashumi amabili nambili futhi babethi ngeke bamthumele empini ngangingakwazi ukucabanga kalokho bethumela ubabayi wami empini uzawe nyoka ngomkhwaqo wayesenqoleni yesipilingi futhi wayele futhi wayekade ehlele esitolo esasingamamayela amaningana ngezansi kwethu futhi wayenesaka likabhontshisi phezu kwalapho thina futhi ngakho ngathi ngacosha ubhontshisi ngacabanga uma labo beza futhi baqale noma yiyiphi impi izobashaya ngalelisaka likabhontshisi uma beza nabo manje wakukhona yinje umcabango wempi ubabayi wami efanele aye empini awu icilongo lakhala futhi uthenga izibopho zakho nokunye nokunye futhi njengoba sonke sikukhumbula sizowela futhi sibe nalempi yomhlaba futhi sizoyixazulula khona ke bazohlela bahlela lokho abakubiza ngokuthi inhlangano yezizwe bese kuthi ke kuzoba nokuthula ukuthula kuphakade ilokho kuphela kusayikuba khona yimpi mingekeni engamashumi amabili kuphela nje sabuyele muva ngokuyo futhi njengoba kushisa nje kunaninini kwenye impi yomhlaba yabo izimpi ngani na ngumhopo umhawu yabo kodwa nje uKaiser Wilhelm angashiya eJalimane kodwa ke umunye umfo wangena okamalingo Adolf Hitler kongo wase Austria futhi wahlakaza zonke izingqondo zalabo bantu okuphefumulelwe yidemoni ukuthi ungabhaxabula umhlaba futhi bona futhi nako lapho wawukhona niyabo udevele emelene nodevele futhi niyabo kanjalo futhi izikhonzi ezingenacala zalezo zizwe ukuthi ziholelane empini futhi kube nje ngaleyo ndlela sonke isikhathi manje sithola ukuthi khona-ke into elandelayo niyazi enye impi iyavumbuka manje futhi yizwe lonke liye empini futhi namathuluzi yangcono nezindiza ezingcono namabhomu amakhudlwana futhi alwa futhi bopha futhi bafa futhi babulawa yindlala futhi baqandiswa bakhazana konke okunye yimpi kodwa ke nakho kufika usuku lolo esilubiza i-V-Day lapho yilapho ngidonse khona lindikimba leyo V-Day usuku lokunqoba lolo kwakulusuku ukuthi banqoba ngalo futhi lapho amabutho anqoba khona amanye amabutho i-V-Day manje kwakukhona i-D-Day bese kuthi ke kwaba khona i-V-Day. I-D-Day lapho abangena khona ukuyolwa, i-V-Day lapho ukujula kwasayinwa khona, lapho iJalimane nazo zonke ezinye izizwe ezihlangene ngokuvumelana nazo zonke zapho zethawula kwezinye izizwe. Futhi na ngeV-Day sacula amaculo, samemeza kakhulu, saphonsa izigqoko zethu emoyeni, satubula izibhamu emoyeni, sakhala, sashaya amakhwelo, sashaya izigubhu, thina sadlala music, thina sashayana emhlane. Kwakuyini na? Kwakungunqobo, sibe nokunqoba. Kanjani lezi ngani? Sazizwela, sizuzile, sizuzile amafuleka aphakama namaculonga akhala. Futhi hoyi sikhane sinjepho ayisaba nazo. Kunqobo, 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 sizuzile. Futhi kwakuyinto enkulu, kwaletha ukujula ezizweni zamaKristu nokubizwa kanjalo. Futhi saba nesikhathi esincane sokuphefumula, abanye babafana babephila, babuya ekhaya nokunye nokunye. Kodwa eziningi ezinkulu, lezo zinsuku kuye kwaba eziningi zazo. Zo nezimpi ezikulu, kodwa niyazi yonke indawo lapho kube khona lolo hlobo lwempi eyaliwa kuye kwaba nabantu bakaNkulunkulu abakholwayo, futhi abaye baba nezinsuku zeV ezinkulu eziningi. Futhi yebo, kube khona izinhlangothi zombili lapho ingilazi iqondisiwe futhi yayo hlangothini lwemvelo nezinsuku zeV, kanti futhi lapho iqonde ezwini embhalweni lethe yenye iV-Day ngezinye izikhathi. Sibele eziningi zalezo zimpi ezinkulu silo nesitha sethu, futhi uNkulunkulu uye waba namadoda amakhulu phandle lapha yemi ngaphambili eye yakwazi ukubamba ngomoya kaNkulunkulu imicabango yabantu, wayiphonsela embusweni kaNkulunkulu ngaphesheya futhi waphuma engonqobile. Siyayila nsuku zonke, wonke umKristu ulwe yimpi nsuku zonke, sisempini njengamanje, ukhubeka njalo njalo phakathi kithi, phakathi kokulungile nokungalungile. Singakwemukela na? Siyakwenza njani na? Singakhothama ezweni na? Singawudela lo mcabango esinawo na? Futhi uma sikubona sikuqondise, uthathe kusukela kuGenesis kuya esambuleni, ungu isho kaJacob isikhathi kasinye ezansi ngqo ukudlula lapho. Sikwazi ukukudela, sikwazi ukuxekisa nabo bonke abake kwazi nje ukukwenza, sifanele sihlale lapha yilokho kuphela. Ungenendaba ukuthi sikhulu kangakanani isitha, nokuthi mingakanani imishini esinayo kumelana nathi, nokuthi zikakanani izinhlangano, nokuthi kungakanani kwalokhu lokho noma okunye. Thina nokho sidonse lesi siqondiso sezwi likaNkulunkulu, size sithole ukuthi kukhona into eyodwa, futhi leyo yigazi likaJesu Kristu, futhi unguye izolo namuhla laphakade. Ngakho-ke akwenzi medluko kushiwo omunye umuntu, bathi izinsuku zezimangaliso sezedlule, yikho into okuthiwa ukuphulukisa kungoku kaNkulunkulu, awukho umbhaphathizo kamoya ngcwele, futhi umbhaphathizo meli likaJesu Kristu lowo wawungo wabafundi kuphela. Futhi zonke lezi zinto bazama kungaqondisi kukho, noma kunjalo kuqonda ngqo emuva ezwini, futhi akekho ngathi akukho lapho kunjalo. Ngakho-ke sisempini namaqhawe kaNkulunkulu ebelilokhu eningi. Futhi nina bandla lingana, kumbulani emuva lapha, uyingxenye yalokho kuhlangana, niyihlanzana lamabutho emuva lapha, ukuthi niyazi ukuthi liyini ihlanzana lamabutho, limele ngokuba yingxenye yalo lapha. Ngakho niyihlanzana lamabutho emuva lapha endaweni ukuphakamisa amabhanela ukwenza lokho kulungile, ukuba nilokhu nisasho ukuthi uJesu Kristu uyilona themba kuphela lezwe. Hayi bandla le-Methodist, ibandla le-Baptist, umqondo we-Presbyterian, iKatolika noma iJuda noma kungaze kube yini, uhlanga isizwe sesikoti sinye noma ibala, lokho akusikho, nguJesu Kristu. Niyabo nguye, ungukunqoba kwethu, nguye uyinduna enkulu yomnyakazo, lesi yiziyalo zakhe, sifanele sifeze iziyalo. Ungake uze kanjani abanye benu bafana basebenza empini? Ungake uze kanjani induna inikeza umyalelo futhi uyajika futhi wenza ukuthile ngokuhlehla? Ngani uyomosha lonke ibutho? Kunjalo uzoliphonsa esiphithiphithini. Ufanele ufeze iziyalo, indlela kuphela ongakwenza ngayo ngokuyiqondisa, bese ubona inhloso ukuthi kumayelana nani. Kulungile. Sike saba nezimpi eziningi ezinkulu, izimpi zangokomoya, eziningi ezinkulu, izinsuku zeV, ibandla enike laba nazo. Ngiqonde ibandla, umzimba kaKristu. Ngikhulumi ngenqubo yenhlangano manje, ngikhuluma ngomzimba kaKristu, umzimba wamakholwa ezansi kwehle ngeminyaka, ube nezinsuku eziningi zeV. Sikhuluma ngakho kade sinezimpi eziningi, izimpi namahemu, izimpi nezinsuku zeV, nezinsuku zeV, nezinsuku zeV. Uthi kugcineni kuyophelela phakathi empini enkulu yase-Amagedoni. uyobe kungukuphela kwakho lapho efika empini yase amagedoni lokho kuyoxazulula yonke into ngaphambi nje kwesikhathi seminyaka ekulungwane enkulu amagedoni ingeyokukhuculula umhlaba uyazi igcwelisa wona uqobo ngokuquma kuyathomo nomlotho wento bamlilo nezinto oyicilisa leligazi elimantisile lamadoda naphezulu komhlaba nesono nobugebengu ucula ngaphansi komhlaba nokububula kwentabamlilo kuphume futhi bese kuvuselela kabusha futhi kuhlanza umhlaba ukwenzela isikhathi seminyaka eyinkulungwane kuhlanza ibandla lakhe ngaleso sikhathi ukuze abantu bahlale lapha amen ngithi ngiyakuthanda lokho yebo mnumzane kuze isikhathi lapho kuyoba kuhle kakhulu manje izinsuku ezinkulu zeviki sicabanga ngesikhathi ake sibuyele muva nje silimizuze embala manje ukucabanga ngamanye amaqhawe ake sibuyele muva bese sicabange ngomunye we singaye muva le kodwa ake sibuyele muva nje kude njengomose mose wayenesikhathi lapho wehlela empini eyinkulu ngowebandla kulo uqobo lase likade likhohlwe ukunqoba Leyo ndaba ngebandla namhlanje sesikhohlwe isikhathi eside kakhulu ukuthi Jesu Kristu unguyeza lolamuhla laphakade sikhohliwe ukuthi uNkulunkulu ungumphulukisi angenza abagulayo basinde Sikhohliwe ukuthi ubhaphathizo kamangcwele wathululelwa phezu kwabafundi futhi waphika kusukela esizukulwaneni kuya esizukulwaneni kunoma ubani noma ubani ongeza sikukhohliwe lokho side esikathini side sidlule lo Israyeli wayekhohlwe kanjalo babenelisekile zasegibhithe baseke beba yizigqila futhi manje nakho kwakukho nomozo owehla ngaphakathi kodaba lakhe lokuhlakani kuya ekuzuzeni ngempumelelo kobuhlakani kuzama ukuba futhi ngaphansi kombuthi wezempi ukukhipha Israyeli futhi wehluleka ukukwenza manje yizwe livela kuNkulunkulu ngemuva kokwadulo kwabilisa yonke into futhi kwenzakalani kuMose na waqondisa izingilazi zakhe injongo kaNkulunkulu kuphela kwakungesigona ukushada le ntombi enhle eminyama engumtopiya emuva lapho nokuhlala phansi futhi abe nabantwana nokukhulisa izimvu zomkhwe wakhe kodwa ukuthunywa kwakhe kwakungukukhulula abantwana bakaNkulunkulu waphume kulobo bugqila lokho kwakungukuthunywa kwakhe yilokho azalelwa khona futhi kamunye wethu uzalelwa kuthile thina nje asibekwanga lapha kalutho leyo ntaba ayizange neze yenzeke phandle lapho kuba yibe khona nje leso sihlahla sabekwa lapho ngenhloso konke kungenhloso kufanele kufezekise lapho ngenhloso mhlawumbe ingukufakaza kumuntu oyedwa futhi ubathole besindisiwe futhi ngaphandle kwalokho kungase kufike umshumayeli ozothumela imiphefumulo eyisigidi kuKristu bukani kuphenduka kuka Dwight Moody nabaningi balabo nebo usefazana nomdadlana nje kanye ne usefazana nomdadlana nje owashaya yena umlayeze enhlizweni yakhe ukwenzela uNkulunkulu ukuthile futhi waqashe bele sama hashi sithala wasethola umfundisi ukuba ehle futhi ashumayele futhi akukho umuntu kabanje komfana nomthethana nezinwele zabo zilengela phansi entanyeni yakhe futhi efake amasuspenda kababayi wakhe wehlela lapho futhi waguqa phansi kalichare kalobo buzuku uDwight Moody othumela imiphefumulo eyingxenye yesigidi kuJesu Kristu niyabona lo sifazane wayenento thize ukuba yenze uyi wakungokwenhloso wenziwa usifazane owashaya ngenhloso ngabukeli phansi lapho uNkulunkulu akubeke khona kodwa feza injongo yakho kuza usuku olukhulu lokungobango lungelwa lezi zinsuku lapho yimpi siphelile manje qabelani uMose wehla ngemva kokuqondisa izingilazi zakhe futhi wabona ukuthi kwakunohlelo lokuNkulunkulu lokho ayezokwenza wehla walakwenzima waba nezimbi ezininge ezinkulu kodwa yenye yezinkulu zakhe ezama izimbi ngingathanda ukukuletha lapho ayezuze ngempumelelo ngokubonisa izibonelo ngalizo nezimangaliso ngezinto ezahlukene uNkulunkulu embonisa zona ukukhuluma yizwi futhi libe ngeliphathekayo futhi lenzeke Lefana isinayo namhlanje ukhuluma yizwi phezu kwabagulayo futhi ulibone liphulukiza futhi lenze lezi ezinye izinto yizwi likaNkulunkulu elizikhulumile ngezindebe zomuntu sanele ntaba ncukuleka futhi ungakabazi kepho konke ukuthi okushilo kuzofezeka ungaba nakho okushilo uJesu washo njalo manje siya kukhona lokho futhi sibambelele kugo futhi sikuthatha sikhathe futhi sikukhole futhi manje uMose wayenze lokho futhi wehlela lapho noNkulunkulu wayefakazisile ukuba naye kodwa emva kokuba esemqoqile uNkulunkulu ubonela sengathi impilo yobuKristu uma umfo engaxilile ngokuphelele kuKristu impilo yobuKristu ubonela sengathi ibamba ukuthi mazeke kuningi kakhulu kodwa lezi zinomalo zizintalo kaNkulunkulu yobuNkulunkulu eyenzeka lela thina manje akubonakala sengathi kuyoba yiloko kodwa indlela kaNkulunkulu yokwenza izinto usivumela sishaye umfula ukuba abone ukuthi siyokwenzani uMose wola abantwana bakwaIsrayeli ngo endleleni yomsebenzi futhi ibutho likaFaro ngemuva kwakhe lothi ululubila emadodeni ayingxenye yesigidi emabuthweni futhi lapho kakukho lamaJuda ayiyizigidi ezimbili angakwazi ukuzisiza angenalutho yemi lapho amadoda abezifazana abantwana nokungena kunye futhi ulwandle olubovu lwalunqumile ulwandle lufile lwalunqumile yena akukho ndawo kuye kuye yabo kodwa uMose wayenevide lapho ekhululeke waqeda khona uhamba futhi waqala ukukhala kakhulu enkosini futhi inkosi yathi kungena ukhala kimi nangikuthume ukuba ukwenze khuluma kubantwana ukuba baqhubeke emqeni womsebenzi amen nakho lapho khona ungakhali kimi uthunyele ukuwelisa laba bantu ngaphesheya nje khuluma kubo ukuba baye phambili hlala ngqo endleleni yomsebenzi amen isibindi singaka pho bekufanele kube yizo kumuntu ogulayo isibindi singaka pho bekufanele kube yizo kumhlubuki ziphendule beze ukuqala emuva salemqeni umsebenzi ungumsebenzi kaNkulunkulu ukuvula izilwandle zibomvu ngumsebenzi kaNkulunkulu uvele ukhulume nje futhi uqhubekele phambili yilokho kuphela okufanele ukwenze futhi uMose lelo suku olukhulu levile lalusalwandle zansi lapho wo ivide nje pho kaMose nangabantwana bakwaIsrayeli owalalela iphimbo likamprofeti wabo lapho bekhuluma futhi baqhubekela phambili Mose wathi angigaze ngizibonile zimangalise ziyishumi kakade futhi namanje nisangabaza futhi waqala kuhamba wabheka kwaselwandle iphethele yonduku esandleni sakhe futhi uNkulunkulu wathumela wangenisa umoya omkhulu phezu kobusuku futhi waphephetha lelo lwandle lisuka ohlangothini olulodwa kuya kolunye futhi bawela emhlabathini owomileyo ividay bukalapha bema ngisho nomphala wethu namhlanje ushilo ukuthi bema futhi bacula icino likaMose olwandle lokilaza luxubene nomlilo yabo yabo bacula futhi uMose lapho wena futhi wayengazi ukuthi kufanele enzeni futhi wafika ngaphesheya nakho kufika ibutho likaFaro lizama ukulingiza izinto ayezenza ukuze ifanise nomunye kokwenyama futhi kwenzakalani la olwandle lowela ngaphakathi futhi lobamizisa bonke futhi wabona abacindezela abafile uMiriam wabamba isikotshana ithamborini futhi wehlela osebene shaya lesi sikotshana ithamborini namatetekazi yakwaIsrayeli amlandele ekhamuluka futhi eshaya izikotshana amathamborini futhi esina uMose wacela moya yini uma lokho kungesiyo umhlangano wesikhathi sakudala kaMoya Ngcwele angikaze ngiyubone kodwa lama kibithe owabukaye namhlanje uzophinde wabone futhi amen usukela unjebo konke sekuphelile ngelingilanga uyofika yeye ividay yomkhristu futhi kunjalo kaphelana uJoshua waba neviday emfuleni naye uJoshua waba neviday yeJericho ngokuqinisekile waba nalo lapho ayekade wele khona waba neviday ukuqala emfuleni Nangu lapho ekhona ngenyanga kaApril mhlasimbe imayela ngaphesheya uJordani lalikhona ngoba phezulu esiqongweni sezintaba phezulu lapho kunekhwe elincibikalayo futhi kuwo wonke amathafa umfula wawusabalele futhi akungabazeki izinto sasiyothi manje uNkulunkulu ngempela ungujenene akanjalona wola ibutho lakhe phezulu lapha ngo esikhathini sasento sohlobo lapho umfula usekudlangeni kwawo lapho kuyisikhathi esibi kakhulu sokuwela bese ku ke ahole ibutho lakhe phezulu lapha futhi abahole ukuba bawele
no god let's disappoint
uNkulunkulu uvumela ukudumazeka kwenzeke ukukhombisa ukunqoba oh uma kuphela singabona lokho yabo ndiyobona kuphela ukuthi lezi zinto ezibonakala sengathi zikungcwaba kakhulu futhi zikucasula ziyizivivinyo zizinto kuba ume unganyakazi uqondise izingilazi zakho ezilini kaNkulunkulu futhi ukhulume izwi bese kuthi ke uqhubekele phambili nje lokho kuphela lapho okukwenzayo sike sikathini sithi uNkulunkulu angazi ukuthi ngenzeni ngibe ngokumelene nakho kunuma izwi inkosi ngiyagona futhi nje uqale uhamba uqhubeke uNkulunkulu uyaluvula olwandle qhubeka nje lokuhamba yabo manje siyajola ukuthi uJoshua ngaso leso sikhathi wakhuleka futhi inkosi yamtshela lokho kwakuzokwenzeka futhi waba le viday wanqoba koleke lapho enqoba mfula futhi wafinyelela kaphesheya wenzani na wabeka umphongolo kungukuthi izwi lalisemphongolweni wabeka lokho kuqala khona-ke abahlabeleli nokunye nokunye kweza ngemva kwawo kodwa umphongolo wahamba ngaphambili kuqala ngenkathi u-israyeli empini into yokuqala eyahamba ngaphambili kwakungabahlabeleli futhi abahlabeleli bahamba ngaphambili behlabelela base befutha amacilongo kanjalo njalo khona-ke umphongolo wenyuka khona-ke lapho umphongolo usunyukile khona-ke base bebeka umphongolo phansi nempi yaqala qabelani kodwa manje kulokhu ngenkathi uJoshua ethathe izwi kuqala futhi wabeka izwi kuqala wawela phansi futhi uNkulunkulu wemtshelile njengoba nganginoMose kanjalo ngizoba nawe ngeke ngakwehlulekisa ngizoba nawe akukho muntu ozoba phambi kwakho zonke izinsuku zokuphila kwakho ngizoba lapho ngqo ungesabi ukuthi kuzokwenzakalani ngizoba lapho ngqo kodwa-ke yini ngokuthi kuye kunjengalokho yini uJoshua ayengayenza ngaphandle kokubeka izwi kuqala na amen nako lapho khona nokuthunywa kuvela kuNkulunkulu beka yizwi kuqala futhi kwaletha ividiyo ifanele ifike ilokho kuphela wabeka yizwi kuqala futhi kwenzakalani na umphongolo wehla kuqala emanzini lapho sekwenzekile olwandle lwavuleka mfula njalo futhi bawela khona-ke kuzokwenzekani hemva kokuba esefika ngaphesheya na yini into elandelayo ezokwenzeka lapho esefika ngaphesheya lapho ngakolunye uhlangothi na khona-ke uthole ukuthi bonke babiyelwe ngaphakathi ngenxa yokwesaba yena lapho yeza nganeno kodwa wahlangana nenduna enkulu kolukisuku futhi waba nenye ividiyo wamtshela khona kanye afanele kwenze nezindonga zaseJerikho zafumbeka phansi ngabe uzokwenza kanjani na indoda yangokwemvelo ibuka ngengilazi lapho ithi manje lapha ungilethe lapha futhi ngilapha buka bamelene nathi ngani bonke bangaphakathi nezinto imane zabo uma singake sisondele eduzane nalelo donga maye kithi banamadala bekwe phakathi lapho izinto imane zabo ezinkulu banemikhondo baneminsalo banakho konke kubekwe phakathi lapho futhi bavele nje kodwa nebo uJoshua wabeka uNkulunkulu kuqala futhi kathi yenza akusika ukuthi uzofika kanjani lapho lokho kuNkulunkulu yebo lokho uqhubeka nokuhamba nje ulandele izwi wathi mashani ninizungeze izinsuku eziyisikhombisa futhi ngosuku lesikhombisa mashani kasikhombisa ngomzungelezo wokugcina bethala icilongo indawo kaNkulunkulu kuphelisa imvelo futhi eyangokomoyo yangena nezindoka zawo futhi bahamba benyuka ngoba sebethatha into yebo mnumzane uNkulunkulu waba neviday ngaleyo nkathi uAbrahama waba neviday emva kokuba esethenjiswe isikhathi eside kangaka kulo mntwana uNkulunkulu emlinga ngenxa yothando lwakhe nokwethembeka kwakhe ngithile siyinzalo yakhe uma simkholwa uNkulunkulu futhi uAbrahama waba neviday yayinini na usuku ashiya ngayo yizwe lasemathafeni aseshinari na hayi kahlehle wawela kunjalo i-Eufrathe wasefika ngakulolo olunye uhlangothi ukubakho kubale lolo kwakulusuku oluhle lokho kwakuseluhlobo lwe kodwa usuku lwakhe lweviyo olukhulu lwalukuphezulu entabeni iJaira ngenkathi esefinyelele lapho ngalolo suku lapho uNkulunkulu emnika ukuhlola kokugcina ngenkathi waba nendodana yakhe yodwa qho wathi manje u-Abrahama yithathe uyenyusele lapho kuleyo ndaba futhi unikele ngayo kumhlatshelo ngikwenze waba nguyise wezizwe nansi into onayo kuphela kukwenza uyise wezizwe ingale ndodana ngifuna uyibulale wo niyakubona na kubhisa konke kubhisa yena kanye injongo nakhu lapho khona u-Abrahama usuthe ube neminyaka eyikhulu neshumi nane ishumi nanhlanu kudala manje futhi ulindele ingane iminyaka engamashumi amabili nanhlanu futhi manje umfana useneminyaka eyishumi nanhlanu noma ishumi nesithupha kudala futhi ngifuna wena ukuba umenyuse futhi umbulale ukuze ngikwazi ukukwenza uyise wezizwe oh hey yebo u-Abrahama akazange anyakaze kagaze kagaze tetezele ezwini likaNkulunkulu wathi yebo nkosi nakhu ngiyahamba wacosha izikhuni wasethatha u-Isaka emenyusela ngqo esicongweni segquma khona kanye njengentobeko ngani na wabeka umyalo kaNkulunkulu kuqala kuzoba kanjani nguyise wezizwe lapho enendodana eyodwa kuphela futhi esengaphezu kweminyaka eyikhulu ubudala manje na wakwenza kanjani na ngoba lokhu wathi yimina waqonda ukuthi uma uNkulunkulu wayekwazi ukumnika u-Isaka njengomunye kwabafileyo wayengakwazi futhi ukumvusa kwabafileyo futhi Bantu bangani uNkulunkulu osivuzile izinto zezwe nenkohlakalo yalomhlaba akakwazi yini kakhulu kakhulu usindike ukuphila kuphakade futhi asibeke ezweni lapho kungekho khona ukufa na Niyabo sipheka lezi zivivinge zincane futhi sicabanga ukuthi ziyizinto ezidize ngani azilutho kodwa izigadi ezincane zokuhlola niyabo uNkulunkulu wavivinya uAbrahama kodwa lapho esetshele khona usuku lwakhe lwevinge enkathi yekhuphukela lapho ngentobeko ezwini njengalokhu besho namhlanje ngiyazi ngezo mfundisi esikhashanini sidlule funda izenzo zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili kodwa wagetsha niyabo wathi futhi uPetro wathi bafanele bapapathizwe Kona ke bayokwemukela umoya ongcwele wahluleka kulifunda lonke ngani niyabo izinhlangano zalwa nento efanayo manje niyawujala umqondo nani niyabo ukwenzelani lokho na yini eyenza weqe lezo zinto na uma iphepheli lisho lokho kulifunda phansi ngendlela elikusho ngayo futhi usho into efanayo iphepheli elishoyo lapho unesiqondiso sakho sibuyele kahle niyabo sabuyela kulokho izwe likushoyo manje sithola ukuthi bona uthola yako uphumile ekukondiseni lapho manje uAbraham wayekade sikondise kahle isiqondiso sakhe ngoba uNkulunkulu wathi ngizokwenza uyise wezizwe ngenkathi neminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu kudala noSara enamashumi ayisithupha nanhlanu futhi wamkholwa uNkulunkulu yena wenzani na wabeka isiqondiso sakhe kulokho uisho kanje inkosi ayeyikho yabo mnumzane futhi wahamba waqonda ngqona lokho uisho kanje inkosi ayeyikho usuku nosuku wahamba unyaka nonyaka wahamba evuma Noma yini phambene nalokho yayingalungile qabona umntwana okufanele kube ngaleyo ndlela uNkulunkulu washa njalo ucabanga ezinye zezinto zakhe ezihamba sithi yisewezizwe sinabantu abangaki manje na kwenze bajuke ukuthi kanjani enginakho manje ngikuyisewezizwe yilokho kuphela wazi kanjani na uNkulunkulu washa njalo lokho kuya kuxazulula yilokho kuphela kukhona kuphi uNkulunkulu wakusho futhi lokho kuya kuxazulula ngakho nako kuhamba uAbraham kuthe kugcineni wafika kulokho kanye kona ke yabo ethembeke kakhulu ukuhlola kuningi yabo ngakho wambuyisela emuva ngqo manje khumbule ke kathi uNkulunkulu ukubale njengolungele uma ube nokuvivinywa manje ungakwehlulekisi lokho ukuba uthole lokho uma unokuvivinywa noma ukuhlolwa ubonisa ukuthi umusa kaNkulunkulu uthole umusa kuNkulunkulu futhi uNkulunkulu ukholwa ukuthi uzokumele ukuhlolwa khumbule wenze into efanayo ngoJobe Sasana wathi oh yeah bangibona uJobe zathi lapho wathi aka uNkulunkulu wathi uyinceke phelele akekho emhlabeni ofana naye akekho ofana noJobe ungumuntu ophelele manje yena ungeyami ungukuzi qhatha kwami lenjabulo Sasana wathi oh impela uthola konke ukucelayo wathi ngivumele ngibe naye kanye futhi wathi mina ngizomenza kuthuke ebusweni bakho kanye wathi ngizomenza kuthuke uNkulunkulu wathi usezandleni zakho kepha ungathathi impilo yakhe yabo uNkulunkulu wayemethembile uJobe amen Lapha kuwonakala sengathi konke kuhambe kabi uNkulunkulu kunika kuvivinywa uyakwethemba akathi ngeke kuba kutotose awusone isitshalo esikhuliswe ngokushesha esibhasteliwe ungumkhristu ngempela uNkulunkulu uyakuhlola abone ukuthi uzokwenzani ngakho amen ngumangaliso uPetro athi lezi zivivinywa zomlilo ngani zibale njengenjabulo zizili kuku kakhulu kuwe kule golide futhi izikhathi eziningi siyancikaza awu uma nje awu lokho Loko yinto ayidile uNkulunkulu akunika yona ukunqoba uyazi ukuthi uzokwenza yena ubeka ithemba lakhe kuwe futhi wamkholwa uAbraham wakholwa kuNkulunkulu njalo futhi uNkulunkulu wathi ungabazeki watshela uSathane ngingafakazisa nje kuwe uyangithanda wathi ukholwa yileso sithembiso ngoba ngimtshela lokho ngakothatha indoda nayakhe uqobo waphezulu esiqongweni sentaba wabopha izandla zayo ngemuva okwayo yokuthi usuku uNkulunkulu asho ngalo uyisa kumncane waba nokusola niyazi wathi uGenesis abashuma amabili nambili wathi baba wathi ngilapha ndodana yami wathi nazi izinkone futhi nandi ialtare nakho konke kepha libi wundlo yabo lo umhlatshelo na qala ukuzizwa ethi ukuba yinqaba yini konke lokhu kumayelana nani na thina sishiya okuthile wenzela imbubu mehluko ukuthi ucabanga ukuthi ushiye uthile ushiye inhlanganyelo yakho konke kunye awu umele ube nekhadi lakho lamaphathi umele wenze lokho umele uphuze kancinyana ushiyile ushiye ngalutho qhubeka ulalele izwi niyabona lokho kuphela lalele izwi nje ushiye ngalutho lalele izwi nje wathi uNkulunkulu wathi ngiyisele lapha futhi uyo ngiyikela lapha esiqongweni sentaba ngifanele ngenze ukuthile uma ngifika lapho ngizokwenza lakho ngiyikela lapho wasebopha izandla zakhe futhi wambeka phezu kwealtare kanjalo uyisakomncane kazange yakhonondo ethobile niyabo isifanekiso sikaKristu kodwa-ke lapho ehosha ummese emkondleni wabo futhi wajansela izinwele zakhe emuva wazasuka ebusweni bakhe ukuba athathe impilo yakhe lolo kwakuyivide ka-Abrahama ohe lapho yena esehlelwe kwaze kwafika lowo mkhawulo impela wendodana yakhe yodwa qho manje uma nje ungowomoya yisa lokho kuhlolweni lapho uNkulunkulu anikela ngeyakhe uqobo niyabo ividay ayeyithanda uNkulunkulu waluthanda kangaka uhlanga luka-Adam oluwile sizofinyelela kulokho kancanyanyana kaphelani ividay ka-Abrahama lalusentabeni Jaira lapho inkosi yamhlinzeka khona ngomhlatshelo esikhundleni sendodana yakhe uthando niyabo uthando ngalelo suku u-Abrahama wafakazisa kuNkulunkulu ngaphandle kwethuzulo kukabaza ukwethembeka kwakhe u-Abrahama wafakazisa kuNkulunkulu ukukholwa kwakhe kuye ngokuba wathi ngathola lo mfana lapho sengineminyaka eyikhulu kudala ngokukholwa yisithembiso futhi wangitshela ukuthi nganginguyise wezizwe uma engicela ukuba ngithathe impilo yakhe uNkulunkulu unamandla okumvusa kwabafileyo heho he lokho bekufanele kwenze i-Presbyterian imemeze bekungeke na niyabo
Give me the promise.
Wanginika kanjani sithembiso futhi wangibonisa manje ubufakazi balokhu. Amen. Yena wakufakazisa kimi ukuthi uyaligcina izwi lakhe. Awasitshelaphi na? Ngaphuma kuluphi uhlobo lwenyevanyeva na? Hlobo luni owaphuma kulo na? Ibi micabango yethu lokhu kusa na? Uzifakazise ukuthi uyini phakathi kwethu na? Akukho kungabaza ngako. Amen. Futhi usuku lwethu levili uqinisekile. Simele sibe nako. Niyabo ukufakazisile. U-Abrahama uthi wakufazisa kimi. Ngangingena mntwana, ngangiyikhetha, ngangingazali, futhi isibeletho somngami sasifile. Futhi wayenamashumi ayisithupha nanhlanu, futhi ngangenamashumi ayisikhombisa nanhlanu, kodwa uNkulunkulu wathi, ngizokunika ingane ngaye. Lokho kwakuxazulula, yilokho kuphela kwakukhona kukho. U-Abrahama uthi, ngakukholwa. Kodwa-ke uNkulunkulu wamphonsa eminyakeni ngamashumi amabili nanhlanu yokuvivinya. Akuzange kusho nto ku-Abrahama. Waphuma enamandla kulalokho yikandaweni yokuqala esalokhu edumisa uNkulunkulu kungabazeki uNkulunkulu wabheka phansi wayesethi inceko nje pho wathi uSathane wathi oh yebo wathi yena kodwa ngizofakazisa ukuthi uyangithanda menyusele lapho esiqongweni seliquma bhubhisa bona kanye ubufakazi obubonakalayo menyusele lapho futhi u-Abrahama wakhuphukela ukuya kwenza kunjalo futhi u-Abrahama lapho eseqale ukuthatha impilo yomntwana wakhe umoya ongcwele wabamba isandla sakhe wathi Abrahama bamba isandla sakho ngiyazi ngithanda. Amen. Lolu hlobo lomuntu engifuna kuba yilo. Ngithande uNkulunkulu kungakhathaleki ukuthi kwenzakalani. Bamba isandla sakho. Nginikeza isivivinyo lapho ngisho simelene nokucabanga kwakho qobo. Kodwa inqobo nje uma yizwi lisho njalo. Kwenze noma kanjani yabo. Bamba isandla sakho. Ngiyazi ukuthi ngiyangithanda ngoba ukaze ngisho ungikhohlele indodana yakho okungukuphela kwayo. Wathi sibusiso ngizokubusisa. Wathi inzalo yakhe iyakumelana nesango lesi. Futhi iyonqobo hey wakwenza naye ngemva kwesikashana sizothola leyo nzalo ka-Abrahama lapho kulungile lokho kwenze ukungabaza kwase kusukile ku-Abrahama lapho ezwa yizwi lakhe phela ukungabaza kwasuka lapho ebona uNkulunkulu eqinisekise izwi ukungabaza kwasuka uthando lwathatha indawo yalo ngiyazi uyangithanda Abrahama ungingabazi nakancinci kungenandaba ukuthi wadingeka ukuba ulinde isikhathi eside kangakanani wawuselokhu ngikholwa akucela ukuba ubhubhise ubufakazi obubonakalayo engakikunike bona ukunika ubufakazi obubonakalayo ngakho-ke ngakucela ukuba ububhubhise futhi uyangithanda kahle kakhulu ugcine izwi lami kungakhathaleki ukuthi liyini amen lolo kwakuyividay yangempela kankulunkulu niyabo ujakobo waba neviday ngesinye isikhathi wayesaba ukuphindela kufabo ngoba wayenze ukubi kodwa nokho umoya ongcwele waqala ukumxwayisa enhliziyweni yakhe buyele ezweni lakini lapho uvela khona uvela ezweni lakini wenze ukubi ngalabo manje ngikuthumele muva futhi lapho esondela wafika kusobala ngokuqinisekile lokho devela silandelela kakhulu ngakho niyabo lokho devela ukulandelela kakhulu umlobokazi ibandla ngakho kwamanje sekusondela kwividiyo kunjalo usondela eduzane ngempela lapho isitha senza khona ukubi kakhulu kwaso ukushintsha umzila iphephele lathi maye kuwe mhlaba ngoba udeveli unjengengonyama ephongayo ngezinsuku zokugcina ezulazulayo indlaye ekutholayo nebo maye kubo ukuhlupheka nezinto okuyokwenzeka hambelela kulo ngo ungalokothi nyakaze kwesokudla noma kwesokunxele hlala ngcono nalelozi uNkulunkulu washo njalo lokho kuyakwenza uJakobe langazelela enhliziyweni yakhe konke kwakubonakala sengathi akulungile wayefuna ukubuyela ekhaya umoya ongcwele wawumola wayekade enze isithembiso kuNkulunkulu wayedingaka aye eBethel ukubakho ke lezi zishumi nokunjalo futhi lapho endleleni yakhe ebuyayo uthole ukuthi uyesawu isitha sakhe esingumfo wabo sasingaphesheya nje kumfula simlindele nebutho
Jacob was a cow.
Jacobo wayeyikwala nokho wayenezibusiso zikaNkulunkulu. NkuluNkulu wayemthembisa ukumbusisa. Wayenobuzibulo. Amen.
What a type of the church today with the baptism of the Holy Spirit.
Sobonunu labandla namhlanje kombaphathizo kamangcwele ngezithembiso zezikaNkulunkulu ukukuqinisekisa ngoba wena uba yingxenye yalelozi ubuzibulo.
And Jacob had the birthright. Amen.
Jacobo wayenobuzibulo. Amen. Waye umfowabo akazange yaba nendaba nabo futhi wayenobuzibulo ngoba umfowabo wabuthekisela yena ngenxa yencova esijulo futhi kanjalo nezwe lebandla namuhla litayise ngobuzibulo balo futhi sibonga uNkulunkulu sinabo yabo sinabo yini sikhathazeka ngango kuhlangana kwamabandla nenhlangano yezizwe nazo zonke lezi ezinye izinto inqobo nje uma unobuzibulo na ibandla elidinga ukukwenza ngokwenza njengoJakobe ukhuleke uze uthole ividiyo ukunjalo uJakobe waba nephathi yokulwa ngokubambana ngezandla wabambana ngezandla busuku bonke kulukunqune inkosi kodwa wathi angiyi ukukuvumela nje ukuba uhambe kuze kuba ngithola lokhu kunqobo kusukuthi-ke ngokukhanya kwelanga ngokuyibusa waba neviday akahambanga ngokufanayo futhi kodwa kulolu hlangothi wayengelikhulu kakhulu eliqinile ilungu lebandla elesabekayo kodwa ngakolunye hlangothi wayengomncane umpristi oqhugelayo noma inkosana njalo encane inkosana eqhugelayo enesibindi sanele kulo nebutho lonke
He
saw that our friend is ngizokunika ibutho wathi angilidingi wayekade neviday sizidingi izintangalo zabo asizidingi izinto zabo zabo zalelizwe asidinga kwabo ukuba sihambisane nezinto zezwe sibe neviday sibambana ngezandla usuku lonke noma busuku obubodwa oh ngikhumbule kanjani ukubambana ngezandla lapho ngangifanele ngife gimi qobo kodwa nakho kufika ividay lapho nginqoba khona-ke izwi kaNkulunkulu liba ngeliqinisile bandla lebhaptisti kimi lalingaphezu kwanoma yiphi engiyinhlangano kunjalo ngaba neviday izwi likaNkulunkulu Dr. Davis wathi ngani uzoba ngumgingqi kongcwele ngathi mgingqi kongcwele noma hayi mgingqi kongcwele phezulu ezantsi lapho egrismile ngahlala busuku bonke ngisemkhulekweni kwaze kwaba yileyo ngelosi ingena lapho ngalokho kuza lokho kukhanya yathi yini langizama ukuxotsha yona kanye into uNkulunkulu angipha yona ukuba ngibe ngayo imibono lapho wayengitshela ukuthi kwakungokukadeveli khona-ke yeza ingitshela ukuba ngibhekisele emuva emibhalweni bashongo yini into efanayo ngendodana kaNkulunkulu nokunye na ngaba neviday kuseko kunye kwalokho kimi ngathathela emasimini futhi ngazungeza umhlaba ividay yabo uJakobe waba nale viday wabambana ngezandla busuku bonke kodwa lapho kuqala ukusa kwakuyividay yakhe konke lokhu kunqobo okukhulu nezinto uthola ukukhuluma ngalezi zinto akukho ndawo yokuma ngabe khona na konke lokhu kunqobo okukhulu kwakukahle sikuthakasela konke kwakungukunqoba kukhulu kunqoba kukhulu kwezimpi nokunqoba kukhulu kwezimpi zokomoya nokunye nokunye okukuhle kakhulu kodwa qophelana kukhona eyodwa yazo ehlala isikhathi eside nyabo sinokunqoba kukhulu kwesikhashana manje thina nje sitshela ukuthi lapho kungekudala lapho sasiye khona empini neJapan ngane ngingi ekhaya elingelutho uqobo kwakukhona egadjet encanyana umuntu othile wayesinikeze encanyanyana wo ubucebe obuncane obushibhile niyazi okuncane njengonodoli futhi kwakukhona kuwo kweziwe eJapan lo mfo wakuphonsa phansi futhi wakuphula yabo futhi ungathi uthi kwenziwe eJapan bayokuphonsela ngaphandle noma baya esitolo sikashelini ni tike jane so riki ni yaza akusiko abantu abangamahlongandlebe bayangena lapho isitolo sikaShelini kuba nje bazenze abahlakaniphile niyabo bayangena futhi bathole izinto zaseJapan babefuna kubonisa ukuthembeka kwabo esizweni kuthiwani kuNkulunkulu na bahleke ebusweni bakhe na niyabo kuba kwakulula kangaka ukugijimela isitolo sikaShelini bese ungongoza ngale kwikawunta nezinto ezifana nalokho ngoba babe nonodoli abancane nokucebo obuncane kushiphile lezinto lezo ezenziwe ngaphandle ukwenziwa eJapan ngoba babesempini nayo kuthiwani ngokubhema okwayini nokubhuza kuqamba manga ukweba nezinto ezinjalo niyabo embuthweni wangempela kaNkulunkulu na niyabo bafuna kwethembeka kuthiwani ngathi sithembekile na uma baye ejele ngokwenza lokho kwenze emehluko emuni bafuna kwethembeka sizweni efulekini na kodwa umKristu yesaba ngesinye isikhathi ukukhuluma kuzwakale niyabo ingaleso sizathu sidinga manje amavideo lapho unganqotshwa khona wena uqobo niyabo vumela uNkulunkulu ukunqobe ngamandla akhe uthando konke lokho kunqobe kukhulu kwakungukunqobe kwesikashana ngisho kuMoza uIsrayeli waphindela ngqo ebugqinini futhi njalo ngaphakathi nangaphandle ngaphakathi nangaphandle siyakuthola amaqhawe amaningi aqhubeka halo futhi afa namanje basakwenza izimpini ekuqondiseni kwevelo kwengilazi bayakwenza kokomoya amaqhawe ayalo futhi afa singaya kanjani phansi nginomuqa ogcwele wawo obhalwe phansi lapha njengoDanyeli nabantwana bamHebheru nalabo banqoba abakhulu emuva lapho abazoza ukunqoba kodwa bona njalo njalo ekugcineni bafike entweni ebizwa ngokufa yabathatha niyabo ukukhathaleki baqhubekela phambili ngqondo yabo bese lokhu befa bezuza ukunqoba befa kodwa niyabo emva kwakho konke umuntu wayengenzi wanga kubafe umuntu wenziwa ukubaphile futhi akunandaba ukuthi kungakanani kuzuza ngempumelelo okukhulu akwenza waqhubeka wafa ngokufanayo futhi sayethineni bamngcwaba futhi lokho kwakuzazulula baphawula ithuna lakhe ngetshe lethuna phandle lapho nebombi lethuna lakhe futhi lokho kwakungukuphela kwakho ukufa komgwingi lo Mose omkhulu uJoshua omkhulu abaprofeti abakhulu beBhayibheli cishe bonke ngaphandle kushaya ababili noma abathathu siyazi lapha amathuna abo ekhona lapho akonjwa khona ukufa wabagwinga futhi kwabaqhubekiza phambili niyabo kodwa kwalusuku kwafika impi kufika iqhawe elikhulu lehle uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu futhi kwakukhona iPasika lolo kwakuyividay yangempela emva kokuba uJesu wayeselwile futhi wanqoba walwa nazo zonke izitha esasikhona ukuba alwe nazo into yokuqala ngekathi ezalwa wazalwa inegama elingcolile kwasekuqaleni phakathi kwabantu njengomntwana owazalwa ngaphandle komshado walwa yena uqobo ngqowo waqhubeka wadlula kulokho Maria enalengane ngoJosefa ngaphandle kokushada uza phakathi kwabantwana basebancane enegama kodwa enhlizweni yakhe wayazi ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu niyabo walwa wadlula kulokho ufika usukini lapho eyokwenza khona isinqumo sakhe zalokho ayokwenza yamba kuba esemukela umoya ongcwele ufika usukini lapho sathana amnyusela khona entabeni wasemkhombisa yonke imibuso yezo wayesethingi zokubeka inkosi manje wena uthi uyindodana kaNkulunkulu futhi namandla ngizokwenza umbusi wazo zonke izizwe nje lokho umphika uKristu azama ukuba yikho namuhla kodwa kwakukhona ividay walwa ngqo wadlula kukho wathi uma uyindodana kaNkulunkulu nakho kufika isikhathi lapho aphoselwa inselele ngezwe uma indodana kaNkulunkulu yala lawa matshe abe yisingo yabo futhi ulambile manje adle yabo uma uyindodana kaNkulunkulu ungakwenza lokho wayengakwenza kunjalo kodwa kwakudingeka kube neviday wazuza kunqoba phezu kwaleso silingo yabo wazuza wathi manje ungaba ngumuntu omkhulu ungazibonisa ukuthi ungubani wamthatha eliphakeme ithempeli wathi ziwize ngizocabinela umbhalo kulotshiwe uyaleza izingelosi phezu kwakho funa nangani noma yisiphi isikhathi unyawo lwakho luqhuzuke etsheni futhi zikuthwale buka lowo siyazi wezenkolo uSathane anguye niyabo suka emva kwami uSathane kuze yizwe kwakuyividay ufika kuyo yonke ividay
Ngiyigela
well, phambi kukamkhwekazi kaPetro elele lapho ebanjwe imfifa yayidlanga emzimbeni wakhe babedinga inkonzo
He walks over and touches her hand.
Uyangale futhi uthinta isandla sakhe. Ukugula kwakungeke kume bukhoneni bakhe. Impela qhaba. Kage ufika ndaweni lapho kwakukhona khona ubuva emndenini nako kufika ndaweni lapho indoda ayibizwa ngoLazaro ngane wakhe wayesefile futhi wangcwatshwa futhi elelo thineni futhi enuka cishe usuku lesine umzimba wonakala ngezinsuku ezintathu niyabo amahora ngamashumi ayisikhombisa nambili ukonakala
Life
nako kufika indawo lapho ukuphila nokufa kwabhekwana nako nange lapha ukuphila nako ukufa ukuthatha umngane wakhe kwela manqamo waphuma wathi nini wasedonza lawo madlomo amancane phuma wathi Lazarus phuma oh he lelozi laphuma kwakuyizi likaNkulunkulu kuphila kwaxhumela kukho futhi emuva kufika isisulu sivela ngaphesheya ngale ndawo ndawo siye ekuphileni futhi impela wazuza kunqoba kunjalo ukugula isilingo gonke kungaba khona wala wadlula kukho gonke nokuncika kwakho ivide kunjalo impela kodwa ke kufika isikhathini kulapho umhlaba wonke wawulele emathunzini izindawo zamathunzi kufa yonke indoda wonke umuntu wonke uprofeti wonke umuntu omkhulu wonke lamagama akhulu aye wathumele wonke alale emuva lapho Yako kulele uAbraham, uIsaac, uJacob, uJoseph, bonke belele thineni emuva ngale yabekhona, akusekho ubufakazi bubonakalayo kunokuthi nje izilika kaNkulunkulu lasho njalo, uNkulunkulu washo njalo. Ngani uJob lapho wayelwa kanzima kakhulu umkakhe, ngisho umkakhe sithanda sakhe wathi usiza, ngisho ukuphefumula kwakhe sekube ngokungavamile kimi nokunye nokunye. Waye isikhathi sinjepho indoda eyabanazo izilingo, futhi ngisho noBenza nabo bonke wathi ngisho noElihu wazama ukumzola, lezinto ezinjalo, kodwa wayazi wahlala nezwi. Umkakhe uyeza wayesethi Jobe ubukeka utabukisa na wathi kungani ungathi kuNkulunkulu futhi ufe ukufa wathi khulumisa okwesifazane wesiwula ehe
Oh
hey ikhaweli njepho ngisho noJesu wabhekisela kuye awukuzwanga ukubekezela kukaJobe na
Job went down in the harness Abraham went down in the harness.
Ujobe wehlele kubusweni uAbraham wehlele kubusweni yebo mnumzane uIsaka wehlele kubusweni uJoseph wehlele kubusweni Joseph wathi ningakimbele ezansi lapha noma kunjalo ngimbeleni phezulu lapha niyabo ngimbeleni lapha kangeno baba bami ngimbeleni ngendlela abambelwa ngayo izwi ithafa abambelwa kulo indawo abambelwa kuyo lokho yinto efanayo kimi ingaleso sizathu ngifuna kumbelwe igameli lika Jesu ngokuba labo abaku Christ uNkulunkulu uzoletha naye niyabo ngakho-ke sitshela ukuthi kuqhubeke futhi kuqhubeke futhi kuqhubeke kwahamba amaqhawe 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 futhi nako kufika isikhathi lapho ndiyayinkulu eyayibathumele futhi babewele intimidiate abanqoba abakhulu bafika kumavideo yabo futhi bazuze kunqoba phezu kwesitha futhi ngisho uJoshua ene wayebe ngesinye isikhathi wamiselanga ngezwi lakhe oqobo futhi alizange likhanye futhi ilanga lizange lishona amahora ngamashumi amabili nani Bibili lathi akugazi kube khona umuntu ngaphambilini kwalokho noma ngemuva wake wayala ilanga ukuba lime ukuthi uNkulunkulu walalela iphimbo lomuntu ngani nani yabo wayenesitha sonke zinkanisile nebo wazazi njalo zazinkanisa yonke indawo wayedingeka azizingele futhi azibulale yilokho kuphela okwakukukho ngoba lokho kwakungukuthunya kwakhe futhi wayazi uma kuke gwazi kwafika isikhathi sasebusuku babeyo banesikhathi sokuphinde bavive futhi bahlangane ndawonye futhi wayezo lahlekelwa ngamadoda amaningi ngakho wathi ngidinga isikhathi ngidinga kukhanya langayima amen o nkulunkulu unkulunkulu walalele izwi lomuntu futhi wamisa ilanga lahlala endaweni yalo efanayo amahora ngamashumi amane kwaze kwaba yilapho elwa khona wasiphula bonke besitha futhi wabehlisa abakwazanga akabanikanga isikhathi sokuviva futhi wayelokhu eqhubekela phambili futhi nokuJoshua elele phansi ekuphileni kwakhe ulele othulini lomhlaba kodwa lapho lenkosana enkulu ifika uKristu lowo uDaniel ambonayo Yelo qhawe likhulu Daniel phakathi kwazo zonke izinkathazo nezinto ezinjalo nokukhulu lapho ukube besinesikhathi besizobhekisela kuye noma kunjalo walalo thulini lomhlaba wathi uyakulala endlini yakho ngalolo suku kodwa Daniel uyoma futhi manje sithembiso esasinikezwe yena kuwo wonke lamakhawu ukuze kuba ekugcineni isikhathi siyafika nehora libalulekile ukuthi kumele kukhokhelwe Jesu wayefikile emhlabeni wayenqobile zonke izifo wanqoba konke manje ufanele kunqoba ijuna ngoba kufa ukufa kwakungena kudlala bukhoneni bakhe akagaze ngishosha umayele engcobeni xa kumnyuzani ufelokwazi wasenayini ubumane ndodana yakhe kanjalo wakumisa wayivuza ohe yanga umnyuzani wabonisa ukuthi wena amandla phezu kokufa manje kukhona ezinye izinto ezimbili leso yithuna ngaphandle kaphesheya nezihoko ihayitese ithuna ngakho ngalolo suku uyefa efe kakhulu kwaze kwathi ilanga layiyeke ukukhanya nomhlaba mhlaba waba nokuquleka kwemizwa amadalwa akhameka aphuma emagqumeni nezinto ezinjalo wafa wehlele ezokweni wanqoba ukufa wanqoba izihoko ngokusa kwepasika wanqoba ithuna Amen. Ukhuluma ngeviday ephelele, ividay ngempela na wabakhiphela ngaphandle futhi hayi lokho kuphela kodwa ngenkathi ephuma ethuneni waletha abathunjwa ababekade belapho. IBhayibheli lathi wathumba abathunjiweyo ukhuphuka evela ethuneni eza nabo wonke lawo maqawo ngaphandle kale. Alazi yini ukuthi lokho kwakuyisikhathi esikhulu phezulu lapho ngalolo suku ngenkathi ngenkathi bengena kulowo mbuso he bangena embusweni kaNkulunkulu waletha abangcwele abathunjiwe baphuma lapho wayengukunqoba kuphelele kunqoba kuphelele wakhipha wonke amaqhawe afile wakhipha u-Abrahama u-Isaka u-Jakobe u-Jobe bonke abanye wabakhipha ethuneni kanye naye Wathumba nebo ufika emhlabeni wathumba kufa wathumba isoko wathumba ithuna wathumba konke futhi manje uyavuka amen nabangcwele bakhe benaye manje wakhuphukela kweliphezulu futhi wapha abantu izipho kwakuyini na izinkemba wabeka izinkemba esandleni sabo izi niyabonga unqoba
Oh
eh ubanika izinkemba zokwenzani la yizwe ukunqoba yini la ukugula isona izikalelozo ubumi ukuletha zonke izidalwa eziphilayo ezifuna ukuphila kuletha bonke kuqondeni ukuthi ngoba ngiphila nani niyaphila futhi sinokulo kokukhola masilo kuhle ukuqedela ukunqoba kwethu ngokuba ukunqoba kwethu okuphelele kulungile kuqinisekile kufanele kube njalo Sidolibona ukuqala lakho sifakaza ukubonekelayo bakho enhliziyweni yethu manje ngoba sesivele sesiyedlulile impi yokuqala sikwazile ukunqoba ngokukhole kukaJesu Kristu sibe neviday Yakubule zansi lapho lokho kuthi akube ishubi ngqo ngobunye ubusuku noma lapho ngakise zansi lapho kulelo garage elincane lidala ngikhuleka uNkulunkulu ngibulala noma ukisindise ngaya emabadleni bangifuna ngenyuke futhi ngixhawulane nomshubayelo ngathi ngifuna okungaphezulu kwalokho nebonga bereke kulelo garage ngalowo busuku ngathi ngithi uNkulunkulu angikwazi ukuqhubekela phambili ngingizova futhi ngathi ngilapho kuleso esidala sakhiwe manje namatyolo wami ngakiguqesa keni lidala lotshani nezandla zami ziphakeme ngithi uNkulunkulu angazi ukuthi kukhulunywa kanjani mnumzane ngakifuna ukumbhalela incwadi letha ukuba ngimcele ukuba akithethelele ngangingazi ukuthi kukhulekwa kanjani ngifuna ukuthethelelwa ngathembisa lokho ngikathi ngife empedeni futhi wakivumela ngenkathi udokotela esengitelile inhliziyo yami yayishaya kuphela kashumi nesikhombisa emzuzwini futhi niyazi ukuthi lokho kwakunensa kangakanani wathi uyafa futhi kakuza watshela ubabayi wami futhi wadonsa amakhethini nxa zonke kimi futhi lapho kulelo gumbi ngalelo hora ngibona labo jeya abakhulu befika nxa zonke lelo khethini lalingizukizile kanjalo ngezwa lowo mhlengikazi ekhala wathi akukho lutho kodwa umntwanyana niyabo futhi nangu uyahamba sithambisa zinhlunguzo mgogodla zasiphutshukile futhi sangena enhliziyweni yami niyabo yayishayo nje kashumi nesikhombisa ngomzuzu ngenkathi ngifika ekhaya ngadingeka ngifakazise lokho ukuthi ngangimthanda uNkulunkulu futhi ngangehlela lapho kulowo mhlabathi ngathi angazi ukuthi kukhuleka kanjani futhi ngangiluma isithupha sami ngacabanga mhlawumbe ngibone izithombe ngizogoqa izandla zami kanje ngihlanganise iminwe yami ndawonge
dear sir I would like to speak
with you. Ngizimnumzana othandekayo ngingathanda ukukhuluma nawe ngakilalela ngathi akikuzwa ngathi ngikhophe izandla zami ngokuntu esikho mhlawumbe bengingafanele ngenze kanje ngifaka izami ngathi mnumzane othandekayo ngijesu kristu ngingathandi ukukhuluma kuwe ngathi mnumzane angikuzo ngiphendule ngizwe abanye abantu bethi unkulunkulu wakhuluma kimi manje ngifuna ukukhuluma nawe ngalokhu ngethembisa wena ukuthi ngiyokwenza ngifuna ukukhuluma ngakho ngiyacela ungeza futhi ukhulume kimi mnumzane na ngacabanga qhabo angizibambile izandla zami ngokuyiko noma ubeyosho ukuthize ngangingazi ukuthi kwenziwe kanjani ngingakazi ngikhuleke empilweni yami ngangingazi ukuthi ngimele ngenzeni lo mkhukhu omncane mdala ngolisuku khona-ke ngacabanga lokhu ngacabanga ngokwemibhalo njengoba ngikuzwile kufundwa wayengumuntu futhi uma wayengumuntu uyaqonda njengomuntu kunjalo futhi khona-ke angazi noma uyangizwa idebeli wathi ngani usuvele wone kakhulu usuku lwakho lomusa akusophinde nebo kade uthelele kakhulu kuze kuba angeke asakuthethelela ngathi ngikukholwa lokho angikukholwa nje ngikholwa ukuthi uyokhuluma kimi ngathi mnumzane angazi noma ngenza iphutha uma ngingaziqoqile izandla zami kahle noma ngabe yikuphi wena ngithethelele ngakho kodwa ngifuna ukukhuluma kuwe ngathi ngishinga eliphansi kunabo bonke ezweni ngathi mina ngenze zonke lezi zinto futhi ngabaleka kuwe nakho konke ngaqhubeka ngikhuluma kanjalo futhi into yokuqala niyazi ngathi ngisakhuluma ngaleya kwegumbi kuze kukhanye kuncane futhi kwawelela ngale yakodonga futhi kwase kubumba isiphambano sokukhanya lokho kukhanya futhi kuqala kukhuluma ngolwimi angikaze ngizwe ngento enjengokukhuluma ngezilimi angikaze ngisho ngifunde ibhayibheli ngangifuna uJakobe wesihlanu ishumi nane kuGenesise ngangibuka phezulu lapho futhi ngabona lokho kukhanya futhi kwakukhuluma uhlobo oluthile lolwimi khona-ke kwahamba futhi ngathi mnumzane ngathi angazi lutho ngale mpilo yobuKristu ngathi uma ngabe lowo bekunguwe ukhuluma kimi angikwazi ukuqonda ulwimi lwakho mnumzane kodwa uma uzokhuluma futhi uma ungakwazi ukukhuluma ulwimi lwami ngiyabo futhi angiluqondo lwakho kodwa singakwazi ukuzwana kanje uma uzobuya nje lapho futhi lokho kuyoba uphawu phakathi kwami nawe ukuthi uyangithethelela nakho kwakukhona futhi ukhuluma ngeviday nangaba nolulodo yebo ividay yangempela nako kwakukhona futhi kukhuluma ngendlela efanayo futhi ngaba neviday futhi kusukela ngaleso sikhathi uma ibeka yizwi esandleni sami ngilwile ukuzuza umkomelo ukugwedla izilwandle ezinikazi sonke sinokunqoba silwe sadlule kunqobeni okuningi futhi ukunqoba kukhulu kuyeza maduzane nje khona lapho eduze usuku lwethu luphelele lwevili lizoba seduzane lapho intethela kankulunkulu iyakudabula izibhakabhaka futhi imemeza kakhulu ngephimbo lengelosi enkulu futhi iyobuya futhi amathuna ayakuvuleka nabafileyo bayakuphuma ngicabanga ukuthi udlala amatheyiphu ami ezansi lapha umbono engisanda kuba nawo noma ukuguqulwa noma ngabe kwakuyini egumbini futhi ngenyukela lapho futhi ngabona labo bantu ngokufanayo nje njengoba ngilibona leli bhayibheli libekwe livulekile phambi kwami futhi unkulunkulu uyazi ukuthi lelo iqiniso niyabo lapho kwakukhona basha befana nje futhi kufana njengoba nonke nike nabasemihlanganweni futhi niyaqonda leyo mibono nake nawubona wodwa wehluleka naqhabo mnumzane maduzane nje wangithumela ngaphandle lapha kokukodwa wangitshela okwenzekile nina nonke niyazi ngakho kwahamba kahle nakho ngqo lapho kwakukhona ncamashinje akwehluleki neze futhi ngiyanitshela njengeqembu elincane lamakristu lihleli lapha kulokhu kuza bambelelani esandleni sikankulunkulu esingaguqukiyo nike naba nokunqoba kwesikhashana kodwa kuza ividay yangempela ngokuphelele lapho ujesu eyakufika khona ngecelongo liyakukhala abafileyo kukristu bayakuvuka futhi uma ungenalo lelo themba ngaphakathi kuwe ungavumeli lolu usuku ludlule ngaphandle kokukuthola ngezo into ethize ncane esikhashaneni esedlule ngithanda ukuphinda uvela ngiyakholwa kwakungubhili sunday owenza kuphawula kwakukhona umfana owayenze ubugebengu angazi noma nake nakuza yini noma qhabo wenza ubugebengu bamphonse jele wayephakathi ngakho waba nokuthethwa kwecala futhi ijaji lathi futhi umsizi wejaji waphuma bathi sithola umfana necala ngobugebengu futhi thina umsizi wejaji wathi sicela impilo yakhe futhi ijaji lathi ngikugweba ukuba ufe ulingiswe ngentambo uze kuba impilo yakho ifayo esihambile futhi uNkulunkulu abe nomusa emphefumulweni wakho nomfana wathatha wayisa etilongweni futhi wafakwa etilongweni elingaphakathi ukuze ahlale lapho kuze kube yisikhathi ayezofa ngaso futhi abangane beze etshatsheni base bethi jaji sasiza ukukhetha wena edolobheni siyacela ukavumeli lowo mfo afe kanjalo ngizale kufika nje ngivele Texas ngenye into ethize efana naleyo insizwa lentombi futhi uNkulunkulu wasindisa izimpilo zabo babezofa cishe izinsuku ezintathu noma izine emva kwalokho ngiqagele nonke nilibonile iphepha wawukanye nami ngaphesheya lapho ukuthi basindisa izimpilo zabo ngakho bacela futhi bacela abantu ukuthi angakwenzi ngakho emva kwesikhashana kumbuso yezwe umama ngaphandle komnyango bolunye usuku wawela phansi emnyango kanjalo futhi wakhala ukuba ngene futhi ugcinene umuntu uyangena wathi unina walowo mfana mbuzi ungaphandle lapha ufuna ukubona futhi umbuzi wathi mngenise futhi sifazane ngokuthobeka wagaqa ngezandla nangezinyawo zakhe wenyukela kumbuzi futhi wabamba izicathulo zakhe wathi mnumzane lo ngumntwana wami ungambulali nguye kuphele nginayo ungambulali Wathi bengakuqondile kwenza lokho nike nje uti lika jele kodwa ungathathi ukuphila kwakhe mbusi umbusi wathi aw ngizokwehla ngiyembona wathi kulungile ngakho umbusi wehlela ewadini lapho ekhona futhi bangena umfana wayefuna ukuba nokuzidla wathi kukhona ufuna ukukubona futhi umbusi wangena wathi nsizwa ngingathanda ukukhuluma kuwe waba nokuzidla ngempela nje ehlezi phansi efase wonke wayengeke asho lutho wathi nsizwa ngifuna wena ukukhuluma kimi ngifuna ukukhuluma kuwe futhi umfana wenza nje sengathi ngizwanga ngisho
and he said young man I can help
futhi wathi insizwa ngingakusiza uma ungakivumela wathi phuma lapha ngifuna ukuza lutho ozolusho
he said well son he said
oh ndodana wathi chula ubonile ukuthi ngida kwethuka na ngifuna ukuza igama lelodo zelisho
he said well I come he said get out of the cell
wathi aw ngiza wathi phuma kuleli kunjana ngakwaphuma bavala iminyango Ngakho ngenkathi ehamba ephindele emuva umfo iphoyisa ewadini eminyango lathi ngumuntu oyisiwule kunabo bonke wathi ubani lowo muntu ongahlahlile ekhanda empeleni na lathi lowo bekungumbusi wezwe wathi kabo hayi umbusi umuntu kuphela ongangixelela futhi ngimxoshile kunjanani lami umuntu kuphela ongazayina uxelela kwami futhi ngimxoshile kunjanani lapho umbusi esephumile wathi wenze ukukhetha kwakhe Lapho indokucela mfana yisho lapho befaka isifihla buso esimiyambe buseni bakhe kubaba mlengise lapho sebedonse intambo phezulu yaqina bafaka isifihla buso phezu kwakhe wathi kucabange umbusi wame kunjani lami futhi ngabe wangixolela ukuba ngimalanga Sazi kanjani kuloko kuso ukuthi umbusi akamile ngasekunjaneni lethu kuloko kusa na ungamali uma ungagaze wemukele ukuxolela kuvela kuye hayi umbusi kuphela kepha inkosi yena yedwa ongaxolela angahle kuba umenga kulelo kunjani lincane obukade uhlala kuhulu isikade side kungani ungavumeli nje angene uma ungagaze ungagaze ukwenze uma ungagaze wenze ukuzinikele kuphelele kuye na ngelingilanga uzothola ukuthi lendlela encane jobekile ongahle ucabanga ukuthi Isikejane nje sokungabi nangqondo isikejane sabantu abangazi ukuthi bakhuluma ngani uzothola ukuthi umbusi ulapha kuloko kuse uma unesidingo uma usekunjaneni lincane lokugula awukwazi kuphuma umbusi ulapha umbusi omhlaba ulungile futhi uzokukhipha uyafika wasayini ukuxolela kwakho ufuna nje ukunika khona kuloko kuse ungakwali asikhothamisa amakhanda yethu mzuzu nje Uma ufuna ukunqoba kwa ngempela manje nekhanda lakho likhotheme kungani ungazinikeli futhi uvumele umbusi wezwe nokuthi umbusi asayine ukuxolela kwakho kulokukuza na Uselungele ukukhipha akukhiphe sonweni akukhiphe kungakholweni akukhiphe kukuleni akukhiphe kwinoma yini oyifunayo kwenze sisakhuleka manje khuleka ngendlela engeyakho khuluma naye yabo utshele ngabe ukhulumile nombusi lokho bekungeke kusize kalutho yabo mfana wayifanele ukhulume kumbusi yabo ufanele ukhulume nombusi uma ugula khuluma kuye uma wonile futhi wenza ukungalungile khuluma kuye unokuxolela kwakho
Heavenly Father We are grateful.
Baba sizulwini sinokubonga futhi mina Nkosi nginesikweletu kakhulu kuwe ayikho indlela engingasikhokha ngayo isikweletu sesona sami ngangisekunjaneni ngelilanga ngoba ngazalelwe kulelo kunjana ngakazi ukuthi ukululeko yayisho ukuthini futhi intengo yayinkulu kakhulu ngangingakwazi ukuyikhokha kodwa ngijabule kakhulu ukuthi ngosuku owangivakashela ngalo kunjaneni lami ngakuqonda ukuthi kwakunguye kuphela owayengaxolela ngoba kuphela engangiyoke ngikhululeke ngayo futhi ngibe nokunqoba kunqoba kuphelele kwakungukwamukele kucelela owawungisayinele khona futhi namhlanje ngikhululekile. Ngijabule kakhulu Nkosi, ngivakashela ngisuka etilongweni ngiyetilongweni ngisuka kulabo abanomshado ongahambi kahle labo abagulayo nababanjwe imfiva labo abagulayo futhi besetilongweni labo abanezono futhi besetilongweni labo khungathekile nokungabaza futhi osetilongweni ngihamba ngisuka egunjaneni ngiye egunjaneni ngibatshela umbuso uyeza ngqo exolela wonke umuntu ekhipha wonke umuntu. Baba uyayazi inhliziyo yabantu lapha namhlanje kwangathi lolu kungaba ividiyo usuku oluphelele lwevi kwangathi lolu kungaba usuku ukuthi lapho wonke umuntu Nkosi namuhla ezomukela kunqoba siphe khona Nkosi kwangathi wonke umuntu ogulayo aphulukise kulezi zakhiwe namhlanje kwangathi leli ngemuva lokwadule lube yisikhathi ukuthi lapho iphimbo likaNkulunkulu lizokhuluma ngomlilo ovuthayo wokukholwa. Oh uNkulunkulu lo mlilo omncane ovutha lapho wokukholwa lelo jembe elincane elivuthayo kwangathi iphimbo likaNkulunkulu lingakhuluma ngalokho kuso sonke isiboshwa kulokhu kuza futhi lithi ngizile namhlanje ukuba ngizokukhulula. Ungaba khona umfana noma intombazane indoda noma wesifazane lapha Nkosi ongakwazi wena njengomsindisi wabo kwangathi lelo phimbo lincane likhulume lokho kukholwa okuncane iphimbo likhuluma manje futhi lithi yebo ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu khona ngiyakholwa ukuthi uyikho konke abathi uyikho futhi Nkosi bakuthi lokho kukholwa okuncane kubakhulule njengamanje siphe khona Nkosi babusise busisa umfowethu Isaac sini lapha Nkosi siyayithanda kana lensizwa nomkayo abantwana baye abancane busisa ibandla lincane wo uNkulunkulu ukuthi sibajabulela kakhulu. Sijabule kakhulu kubona ukuthi banophahla phezulu ekhanda labo lapha nendawo phakathi lapha ulunge kakhulu kubona Nkosi futhi sinokubonga kakhulu kuwe bangathi bayengahlala njalo bethobekile futhi bebunene ebukhoneni bukaNkulunkulu. Busisa lezi sihambe sangeni lethu busisa izivakashi Nkosi sikhulekela ukuthi uzoba nabo futhi uma bengakaze bemukele lokho kunqoba kuphelele kuze kufike lapho bengasho khona uAmen kulo lonke izwi uNkulunkulu alikhuluma kodwa ke Nkosi kwangathi ukukholwa kwabo kulokhu kuza okungukuthi banakho kuwe bacizelele lonke izwi ngoAmen siphe khona Nkosi sibusise ndawonye khulula abagulayo nabahluphekile zitholele inkazimulo kuwe uQobo futhi uNkulunkulu othandekayo kwangathi singangakhathazeka manje emva kwalokhu futhi sikhumbule ukuthi lezi zivivinyo nezinto ezifikela kithi zenziwa kuphela ngoba uNkulunkulu uyasithanda usinikeza zona ngoba uyasethemba uyakhole ukuthi sizo ukuthi sinokukhola nothando ngayo ukuthi siyokwazi ukuba sinqobe uzokubheka futhi kwangathi singangakhathazeka futhi sikholiseke ngakho kwangathi nje singahamba senyukele labo futhi sikhulume izwi futhi sihambe siqhubekele phambili izilwandle zizovuleka izinsuku zevizi zizofika siphe khona Nkosi futhi kwangathi lolu lungaba ngolunye lwezinsuku ezinkulu zevizi zesikhathi sethu sibusise size siphinde sibonane ndawonye futhi egameni lika Jesu Christu. Amen. Ngifuna ukusho lokhu ngaphambi nje kokuba ngidingeke ukuba ngihambe nginehora nengxenye manje kufinyelela eThukusoni kungokushayela kuthe ukuba kungani. Kodwa ngifuna ukusho lokhu ukuthi ngikuthokozele ngempela kuba lapho futhi ngizizwele lokhu kukhole linakho ningalinge neze niqhele kulokho makuthi lowo mlilo omncane uqhubeka uvutha futhi uvutha futhi khumbulani uNkulunkulu ukhuluma kuleyo mililo emincane. futhi yasekuseni angazi ukuthi kuzwakaliswa kanjani ukuthi ngibonga kanjani ukuthi ukwazile ukuza wenyukele lapho futhi ubambe iqembu ndawonye kwangathi uNkulunkulu mfowethu angakunika amandla okuqina ukuba uqhubeke nakini bantu yofikela ukuzozwa kwangathi uNkulunkulu angahlale nipha amandla okuqina amandla okuqina obuNkulunkulu ukuba anigcine niqhubeke manje uma ngiqakele ninokukhulula kuncane okusemthethweni emizuzwa nenembalwa indlela mfowethu Isaacson ngizobuyisela inkonzo kuye futhi uma kukhona noma ubani wenu lapha lowo obe fundisisa ngombabathizo wamanzi egameni lika Jesu Christ esikundleni seziqu zikababa indodana umoya ngcwele umelusi wethu omncane lapha kulungele angajabule ukwenza lokho ukuphatha inkonzo yombabathizo uma kukhona noma yiziphi izinkinga enhliziyweni yakho ungathanda ukuba akhuleke kanye na ulapha ngqo ukwenza futhi mina kungekaphezulu ukuthi ngiyamazi futhi ngahlangana naye futhi ngihlale naye nezinto ukahle umnene umoya womkhristu omncane othelakala kumfowethu omncane futhi ngiqinisekile ukuthi uNkulunkulu uyawuzwa umkhuleko njengalowo kwakuvamise ukuba nendoda endala eyayihlala ezweni lakithi ebizwa ngoHeyi waye yindoda enkulu endala wayengu ngaso sonke isikhathi wonke umuntu wayethobekile futhi emnene kodwa futhi abake babo bacaba ngokuthi wayengumuntu ongahlahlile ikhanda wenkolo nje noma into ethize kodwa niyazi lapho noma ubani ethola ukugula babebiza ubaba hayi hey umdala kuba eze abakhulekele wayengesiyena umuntu ongahlahlile ikhanda nhlobo khona ke wayengumuntu wangempela nje futhi lelo social idala umphiki inkolo wayehlala esiqokweni seguma lapho wayenepulazi wayengumngane kababayi wami ubaba wami wayephuza yena mashoni kukusho kodwa iqiniso iyiqiniso niyazi ibhayibheli lingeke yinto ekhuluma iqiniso niyabo manje sinencwadi ebizwa ngomlando yathi uGeorge Washington akazange akhuluma amanga ngiyakungabaza lokho yebo mnumzane angikukhole lokho intonya naye ngeza akhuphuke uzalelwe esonweni wabunjwe bubini ufike emhlabeni ukhuluma manga kusho iBhayibheli ngakho ngeke ngiyalingabaza lelo phuzu lomlando kaGeorge Washington kodwa lisho kuphela uhlangothi oluhle lwendoda iBhayibheli likhuluma ngezinhlangothi zombili zamadoda lothi waye yindoda elungile zansi yaseDoma izono zomuzi zawuphazamisa umphefumulo wakhe olungileyo kodwa alihlulekanga kusho ukuthi wayehlala nendodakazi yakhe uQobo futhi yaba nomntwana noma kunjalo niyabo likhuluma ngezinhlangothi ngothi zombili zakho ngakho sifanele sikhulume ngezinhlangothi zombili baba wami phuza wayegijima nalomphiki inkolo futhi wayehleka lendoda endala wayehlala njalo ehlekisa ngayo papa hey umdala simbiza ngobabayi hey indingilize ncane nje yezinwele wayengumshobayelo omdala futhi babefuna imvula ngesinye isikhathi izitshalo zabo zonke zazisha futhi bafika ebandleni lincane elingaphezulu kwaleli elibizwa ngelikli ophuzam kingdom emuva lapho eKentucky ngikathi bekhuphukela lapho bathi wathi yena ubabayi hey wayenesisho wayaye athi wena othandekayo ubuzizo mphefumulo wami omncane umfo othobekile waye gibele yasho lidala umshubelo omdala wesifunda futhi babemkhokhela mhlawumbe ngobasket ogcwele wamathanga omisiwe niyazi futhi noma yini engiyababe nayo niyazi futhi noGrace othile noma into ethile ukuthi niyazi leyo indlela ababekhokhela ngayo abashumayeli besifunda abadala abaningi benu bantu lapha niyabakhumbula abashumayeli abadala besifunda sase Eastern futhi kuleyosuku izitshalo zonke zazisha futhi ubabayi hey umdala wathi awu wena othandekayo busisa umphefumulo wami emva kokuba esebene inkonzo incane njengale wathi uma noma ubani kini nonke efuna ukuhlala futhi akhulekele ivula ukuthi uNkulunkulu uzosindisa izitshalo zenu wathi hlala nami futhi badla lonke lahlala naye ngqo upapa ngaphandle kwawela umfo semusha nje wakhumula isihlalo sehashi lakhe wasibeka ngaphansi kwendlu lokukhonzela ngoba wayazi ukuthi lalizokuna leyo ndoda endala yehle altare ayizange yize iguqe ngamadoda ayo ngisho yathi cishe ihora emva kwalokho yezo umsindo yaqalaza ifelimnyama laliza linqamula iqhuma nanto laphela likhona nebo umphikinkolo phakathi komngane kababa owahlekisa ngomshumayeli omdala ingathefa badingeka bambambele empeteni waba neviva yahambayo esenanzini iningi leli bantu phandle lapha mhlasimbe belingeke lazi ukuthi kwakuyini wo kuyinto esabekayo futhi wala nodevel amahora ngamahora izinsuku ezintathu noma izine wayethi chali chali lowo kwakungubaba wami wathi ungamvumela ngithole ungamvumela ngithole awumbone hlezi lapho hlangothini lwalowo mbhede lapho enalawo maketango emzungezile na ungavumela ukubanga ibophe ngawo wamemeza futhi babembamba amadoda amane noma amahlanu embambe embhedeni ngaphambi kokuba lungele ukufa imuvekenda yakhe babenamapheki amadala kasohlangothini lodoka lapho babelengisa khona izimpahla zabo zokugqoka ukhona noma ubani owake wabona indle njalo lapho bebeka khona amapheki na njene ibhanti lemvula lakhe lidala lilenga phezulu lapho wathi chali kunephayinti likagologo ephaketheni lami hamba unike abantwanyana bami futhi umkakhe ubukristu phandle ekhishini wakhala epheka isidlo sasemini wathi angikwazanga ukwenza lokho futhi bambambele empeteni waze wafa yelwa nodevel basuke kuye lapho babayiheyo mdala lowo ayemdleka lapho eselukele ukufa cishe amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu amashumi ayisishiyagalolunye ubudala waya kulala futhi bonke abantwana bangena babuthana abazukulu babazukulu babazukulu bakhe asebekhulile babuthana ngasempeteni wavuka wayenamadeva amhlophe niyazi indingilizi ncane yezinwele ezimhlophe izungeza ikhanda lakhe lokho phezu kwekhanda lakhe impandla waphulula amadeva akhe wathi wena ndegayo buzizo mpefulo wami wathi nonke benicabanga ukuthi ubaba yeyo umdala osefile akunjalo na wathi awangeke ngife wathi ngafa iminyakene yedlule wathi ngizohlangana njene nkosi Jesu wathi wo kuhle kakhulu wathi nonke nenabantwana bami buthanani nezuke zompede wathatha kusukela kumdala kunabo bonke kuya kumncane kunabo bonke ngesandla futhi wababusisa kodwa ke wathi kubafana bakhe ababili abadala kunabo bonke wathi ngivuseni futhi wose empeteni wayengakwazi ukuphakamisa isandla sakhe wayebuthaka kakhulu wathi komunye umfana wakhe wathi phakamisa isandla sami waphakamisa izandla zakhe kanjalo wathi sukulenjabulo lapho Jesu ehlanza isusa izono zami wangifundisa indlela yokubuka nokukhuleka futhi ngaphila ngithokoza nsuku zonke wakhothemisa ikhanda lakhe futhi wayesihambile awu sizofanele sifinyelele kwenye yalezi ziphetho ngiyajabula ukuthi ninencane indoda ayithobeke kanje phakathi kwenu eninokwethemba kuyo ikholweni uNkulunkulu uzenenzela izimangaliso phakathi kwenu futhi ngifuna ukucela leli bandla elincane ukuthi ize ngami ngikhulekeleni nizokwenza na ngingomunye wabafowenu futhi ngikho nani ngaso sonke isikhathi ngifuna ukuba khona nithola amatape nezinto ngaphakathi lapha futhi ngiphandle lapha enkundleni enkulu yempi lesi ngesinye isikhundla somsebenzi lapho sibheke khona kufika kwenkozi ikhulekeleni ngoba ngidinga ngempela imikhuleko yenu ngencike kuyo isikhathi eziningi lapho ngishaye izindawo ezinzima kakhulukazi emasimini amazwe angaphandle futhi kukhona izinyanga abathakathi nakho konke izinkulungwane ziphindeka zinkulungwane zimi lapho zikuphosela inselele futhi uhamba uphumele lapho wedwa wo kungcono wazi ukuthi ukhuluma ngani uyi lapho bangenza noma yini bangafanisa nje noma yini uNkulunkulu nayo cishe impela bangakwazi njengoJane noJembe nje bangafanisa noma yini uNkulunkulu nayo lapha khona ke ngiyakhumbula ngicabanga ngelincane iqembu elithembekile sikhathi sini sosuku na emuva le kungemuva lokwadule lapho ekuphumeni kwendawo encane endala ebizwa ngeSierra Vista niyabo umhlangano omncane omkhuleko uqhubeka cishe lesi sikhathi niyabo emuva le ngale ngakulunye ohlangothi lwentaba phezulu lapho kuleyo khembe ndala ikomazi endaweni ethize njengaleyo bayakhuleka kodwa ke ngiyabhuma ngithi ngisibekelwe ngomkhuleko sathana ungeke wenze lutho kimi ngize egameni lenkosi Jesu niyabo ukuthile kuyenzeka ngikhulekeleni nizokwenza lokho manje nonke na amen futhi Isaacson was lapha uyazi ngifisa sengathi ngingahlala ngapha futhi ngiye ekhaya kanye nani nonke futhi ngile sitha sasemini ngithathe isikhathi eside futhi ngiyazi ukuthi nina madoda ngicabanga ukuthi ninompheko odlula bonke zweni akungabazeki kodwa lokho eninakho niyabo futhi ngokuqinisekile bengiyothanda ukwenza lokho kodwa angikwazi ukukwenza namhlanje nonke ngiyakuqonda lokho anikuqondi na nina niyaqonda ukuthi angikwazi ukukwenza khona manje ngisebunzimeni obukhulu ngokwedlulele lapha ngalesi sikhathi sama manje ngifuna ukuza ngehle futhi ngibe nenhlanganyelo encane nani ngifuna ukubuya futhi ngibuye futhi ngibe nani uNkulunkulu anibusise manje futhi Isaac Sin thatha izintambo noma ngabe yini inkosi efuna ukuba uyenze manje uma kukhona noma ubani kini ongathanda ukuza lapha ongakaze azinikezele kuJesu Kristu futhi ufuna ukuza lapha futhi ume lapha kulokhu kuza khona ngqo iceleni kwaleli kutwiti lapho umfuthi Isaac Sin nami simi khona futhi ufuna ukukhulekelwa ufuna thina sikhuleke ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa uzoza manje na futhi wena uzoba nokunqoba okuphelele namuhla uma uzo uma kukhona noma ubani kini ohlubukile futhi waqhele kuNkulunkulu futhi awazi ulahlekelwe yileyo nhlanganyelo njengalelo ninikaze lincane izolo lebusuku bumnyama bubuthana lapho ubaleke kuNkulunkulu usemgwaqeni onodaka ubophezelekile ukuba usileke futhi uma ungenakho lokho kunqoba lokho obufanele ube nakho ungeze futhi na lokho ngokunqoba okuphelele lolu kungaba ividay yakho ngazo zonke izinto zomhlaba wena ukuthi ngike ngaba nezivivinyo eziningi kakhulu futhi Branham ngisanda kuhutula ngisuka insikeni ngiya esigcotsheni anginitshelanga nje ukuthi lowo nguNkulunkulu ngoba wakwethembisa na ungeke umehlulekise uzokwenza na kungenzeka ukuba uwile kungenzeka ukuba wenze iphutha kodwa ungeke umehlulekise uzokwenza na uzovuka futhi njengesosha langempela ubambe inkemba futhi uphinde uze ngaphambili singajabula ukwenza lokho impela futhi uma kungenjalo umfowethu yazekuseni uzoqhubeka ukunikhulumela khona-ke uma nizongixelela manje futhi ngingakwazi kuhamba ngibuyele eTucson ngizobuya ngizonibona futhi inkosi ithanda uNkulunkulu anibusise nizongikhulekela manje na kumbulani umnqobi ophelele futhi beka isiqondiso sakho kuJesu Kristu unguye izolo namuhla naphakade futhi kwelinye isuku neso lakhe lilodwa libuka kuzofika ivele esiphakaphakeni ngenhlokomo iphimbo lengelosi enkulu abafe kuKristu bayakuvuka nale mizimba ifayo iyokwembatha kungafi futhi siyohamba ukuba sibe naye kuze kube phakade kuze kube yileso sikhathi qaphelani futhi nikhuleke uNkulunkulu anibusise.